kulungile manje ngokubona kwami kungangcono ukukuphendulela ngaphandle kulungile sijabule kakhulu kuba lapha futhi kulowo busuku enkonzweni yenkosi futhi izolo ebusuku ngempela ngizizwele ukuthi isikhathi seminyaka inkulungwane sesifikile futhi ngakho ke manje sinenye ngiyakholwa imibuzo ethile lapha futhi ngizongifaka ephaketheni lami ukuze ngicabange ukuthi lona ngumkhuleko ukuba ukhulekwe phezu kwakho futhi futhi ngizozama ukuphendula okungcono okudlula konke engingakwazi awusho uma ungatshela uDoc uma ebengaphendulela lokho ngaphandle ukuthi ihlaba phansi lapha ngokimi ukuze ngikho ngaphansi kwelambo likhanya kakhulu uyazi angisiye umuntu walabo abashumayeli abasemahlweni abantu ngakho kubangcono ngaphandle kwalo ngiyacabangela
I asked for it, Doc. I'm repenting. you have turpin operate on it?
Sure do. Oh, well, isn't it alone? Didn't you say plastic? Oh, go good. You know, you're a penduga. Manje ngikuthanda kangcono lokho ngesinye isikhathi futhi angikuthandi kukhanya kukhanye nje ebusweni bakho uyazi futhi kukhanya phansi lapho ngingabona khona kangcono ngiyabonga mnumzane lokho kuzombiza inani niyazi ungeke ukwazi ukuqeda kule minyaka ibandla futhi namhlanje ngenkathi ngidadisha kulona ngithe kumkami ngathi hohe nginendikimba eyanele kushumayela izintshumayelo ezingamashumi amahlanu kulona niyabo futhi bavele nje ayikho indlela yokukwenza kodwa nje ushaye amazubela futhi mhlawumbe uma sesiqala incwadi khona-ke sizozama ukuthola okuningi kukho Ngikubonanga lapha mfowethu utshani mfowethu West ngisanda kuzwa izindaba ezimnandi ukuthi ukugcina emndenini kamfowethu Dalton ungenile umunye umfana enye intombazane lelo yishumi akunjalo na isishiya kalulunye Yakubona ukuthi lokho kwakungaphansi kwenkonzo entsha lapho inkosi imtshele khona lapho ukuthi umndeni wakhe uyosindiswa kade ngibakhulekela ngimi lapho ngingazi ukuthi ngiyethini umoya ongcwele wathi ngikunika umndeni wakho niyabo futhi nanko bonke yabo ukuthi inkosi yenza kanjani na yabo amazwi ayo aphelele awalokuthi awahluleki neze awu asifuni ukungena ohlangothini lokuphulukisa ngokukankulunkulu sizama ukuhlala ngqo nje le ngxenye ngasohlangothini lesiprofetho Manje kulobo busuku ngizozama ukukhuluma nje futhi uma ngingakwazi futhi ngizokwehlela ezingcenyeni zomlando zalo nyaka webandla omkhulu wesibili noma unyaka webandla wesithathu esikuwo kulobo busuku ngabe niyawujabulela na? Uyamangalisa nje ngicabanga nje ngempela ukuthi uyamangalisa ukuthi inkosi uJesu isibusise kanjani futhi yasipha lezi zinto futhi siyakuthakasela ngenhliziyo yethu yonke isivumela sazi ngaphambi kwesikhathi ukuthi kuzokwenzakalani kwikusasa wazi isiprofetho kusukela ekuqaleni futhi ngakho-ke sijabule kakhulu ngalokho
so we are trusting the Lord to bless us and you notice last night The Holy Spirit
ngakho-ke sithembe inkosi ukuba isibusise futhi ningengaqaphela izwi lobusuku umoya ongcwele usinike ngemva kokuba inkosi siphelile imilayezo emithathu nemiphefumulo emithathu kunjalo impela futhi ngenkathi umoya ubukhuluma khona-ke kubuyile ekuhunyushweni kokugcina kuphindwa kwathi lokho umoya okushilo emabandleni owonendlebe mangezwe lokho akushoyo umoya emabandleni nje futhi umoya usho ngeziphiwo zibandla sengathi ibandla lingakuba hamba lokho ngokuhlonipha kokuzithoba manje yabo likugcine ngokuhlonipha kokuzithoba nje qaphelani sathane uzokuza azame ukukubalekisa ekugcineni kokujula kwakho qiniseka ukuthi ngumoya ongcwele ngaso sonke isikhathi futhi uma kungumoya ongcwele uzokhuluma ngokuqondile entweni eqhubekayo kungokokwakhiwa kwebandla yabo futhi-ke uma uhlonipha ngokuzithoba nalabo unkulunkulu khona-ke uzokunikeza okuningi yabo qhubeka nje wengeza okunye nokunye futhi ngoba manje othile ubelokhu eshaya futhi ebuza abantu beshaya namhlanje futhi bebuza ukuthi izinkonzo zokuphulukisa zizoba nini manje kothi nje lapho lezi zinkonzo seziphelile ngesentelizayo kusihlwa ngiyahamba izinsuku ezimbalwa ukuthi ukuphumuza umphimbo wami kancanyana futhi ngesonto elilandelayo inkosi Thanda sizoba nenkonzo yokuphulukisa ngesonto elilandelayo ekuseni lokho kuzoba angazi nje ukuthi kuzoba yilophi usuku kodwa kuzoba ba iviki kusukela ziyishumi nesishiyagalombili ngesonto ekuseni ngabe kunjalo futhi nevina ngesonto ekuseni ziyishumi nesishiyagalombili ukukhulekela abagulayo futhi kulokhu melusi wethu lapha angilitholanga ithuba lokusho kuningi kakhulu ngayo kodwa ngifuna nina nonke lizame ukuhlangana nomelusi wethu impela umfowethu wangempela kuKristu. Siyajabula ukuba nomfowethu wakhuliswa esisekelweni seMethodist ngobungcwele futhi sonke siyamazi uMan Neville wonke umuntu ngapha uyamazi ukho umuntu obeka umuntu empilweni yakhe nginga akathandi mina ukuba ngikusho lokho kodwa nokho ngingamane nginike ihlumela lembali encanyanyana manje kulezo sonke isixa sezimbali emva kokuba siyambile yabo manje isikhathi ngobunye busoko ngangiphuma endlini yokukhonzela futhi othile wathi ho mfowethu Branham ngithokozelile impela leyo ntshumayelo futhi ngathi ngiyabonga futhi ngakombunye yemi iminyango sekube yiminyaka eminingi edlule ngapha ethabenakele umfundisi wathi awu makabonge uNkulunkulu ngifuna umuntu engitshele lokho niyabo wathi ngifuna lokho udumuluye kuNkulunkulu ngathi awu luyaya niyabo futhi ngathi awu ngiyakuthanda qubulo wami ngathi ngikuthanda ngempela futhi ngathi ngifanele ngibe leqiniso futhi wathi awu angithandi ukuba abantu basho lokho ngami makabonge uNkulunkulu ngathi kunomehluko wodwa kuphela phakathi kwami nawe ngiqotho ngakho futhi wena unjani noma bani ethanda uma uthatha umntwana omncane uqhoshe ngaye kancane uzokwenza umsebenzi ongcono niyabo kunjalo niyabo futhi uNkulunkulu njalo uyathanda ukutshela abantwana bakhe uma yenza kahle uyathanda ukubatshela uma benza okungafanele ngakho kungani ungabatsheli uma benza kahle nani yabo ngakho-ke ngibonga ngempela uNkulunkulu ngomfowethu Neville ngokuba ngumelusi walo mhlambi lapha ethabelekele futhi ngibona leyo ndoda esekelwe kwiMethodist engajahi ukungani kufana nje nokufuna ukudla isitolo sincane singafanele ngakho kodwa uthola ngongomoya ongcwele omkhulu futhi manje ungena kulezo ziphiwo nokuthi umoya ongcwele usebenzisa ngokuzwakala kahle kanjani lapho engasebenzisi khona ingqondo yakhe uqobo bheka kuhumusha ngesiqi esifanayo nokwehla nokwenyuka okufanayo njengamabizo nezabizwana nokunye nokunye futhi ekuphendula ngqo futhi futhi lo mfowethu mncana ngicabanga ukuthi uJunior Jackson awu ngizolokhu ngizithulele Juni ngiyambonga uNkulunkulu ngoJunior Jackson umfowethu ngempela unesiphiwo esikhulu esivele enkosini futhi njalo nje uhlala ethobekile manje wonke umuntu ebandleni nokuthile ukuba akwenze kodwa ungalokothi ukuhudulela eceleni kokunye okuthile kudekele kuhlangane nalo lonke ibandla kungokukaNkulunkulu zonke izinto niyabona bo wonke umuntu akafuni ukukhuluma ngezilimi wonke umuntu ahamushe zabo kwenza okuthile okuhle futhi uqhubeke nokulunga ungabambi inzondo hayi amagqubu ungavumeli nayibuphi ubumuncu kungena ndaba ukuthi umuntu mubi kangakanani nokuthi bakhuluma bengawe kangakanani ungalokothi cabange ukuba enhlizweni yakho ngokumelene nabo ngoba khona lapho udevele uzohlala phakathi ngqo asebenze okuthile khona lapho ucile nje konke kumbozwe ngothando lokuhlonipha uNkulunkulu ukuvuma nokulungisa nokwenza okuhle kulabo abenza okubi kuwe uma kuphela nenze okuhle kulabo abanenzele kuhle ngane kwathi uJesu abenzi kanjalo abathelisi na niyabo izoni noma ngubani angaba muhle kulabo abenza okuhle kubo kodwa ibe muhle kulabo abangebahle kuwe benzele ukuthile labo abangeke bakwenzele lutho khuluma igama elihle ngomuntu obengakhuluma okubi ngawe futhi ngaleyo ndlela uvimbela bonke ubumunyu enhliziyweni yakho futhi uhlala uthandana nawo wonke umuntu khona-ke inqobo nje uma hlalo thandweni manje wena uthi awu benza asiyena umahluleli uNkulunkulu ngumahluleli futhi ngeke ufune lowo mfo bandlalahle ubunga kwenza na impela ubungeke kunendaba ukuthi bangobani ungeke kufune lokho ngakongezama ukuba nomusa kubo futhi uthando lufithe inqaba yezono ehe yebo mnumzane uthando lo luhle nje lobuKristu uthando lokumesaba uNkulunkulu uma umuntu evela futhi akubize ngombhinqiko ongcwele nazo zonke izinhlobo zamagama manje ungaziphathisi nje okwakhe niyabo uma ungeke uziphathise okwakhe vele uhambe nje kodwa enhliziyweni yakho ufanele ube sendaweni uthi awu manje mhlasimbe mfowethu uma ubuzisisile ngendlela engizwisisa ngayo ubuyozizwe njengoba ngenza ngakho niyabo futhi ngiba mnandi ngempela kuye futhi kuyeke kuqhubeke kanjalo futhi yize singahle hluke kude njengoba impumalanga injalo kwintshonalanga lokho akwenzi na imuphi umehluko njengoba kasho kubuke ubusuku nginomfowethu uyindoda egcwele umelvini mude lekhanda limhleshana manje asibukeki sifana kunokuba uma sasingahlobene sanhlobo futhi ukuhaha kwethu kwehlukile futhi ukulangazelela kwethu kwehlukile kodwa nokho umama wakhe ungumama wami ubaba wakhe ungubaba wami ungumfowethu niyabo ngoba sazala emndenini ofanayo manje siyahluka uMelvin akayena umKristu futhi uthanda ibaseball imijaho yamahashi nezinto ezinjalo futhi ngeke ngicabange ukuthi uyawuthanda uphaya kashokoledi ngakho ke ngiqinisekile ukuthi siyahluka lapho ngakho ke angiyithandi imijaho yamahashi noma ibaseball ngiyithanda ukudoba nokuzingela niyabo futhi ubengayikusiphendulela isandla sakhe kulokho futhi bengingenakusiphendulela isandla sami kokunye ngakho ke uyabo kodwa uyawuthanda uphaya kashokoledi futhi mina ngithanda isheri ngakho ke manje angisikiseli niyabo kodwa ngakusho lokho ngesinye isikhathi emhlanganeni ndawo ukuthi ngangiwuthanda uphaya kashokoledi futhi ngobusuku obulandelayo nganginoshokoledi abathi abame bahlanu noma uphaya wamasheri futhi nganginophaya bamasheri abane noma bahlani odade ababe babhakile futhi babaletha kimi he ngabe sibe nejubhili phezulu egumbini lami kodwa angikuqondile ngaleyo ndlela niyabo ngakho ke ngiqonde yekuliko bese mihloko niyabo kodwa noma ngabe uyini ngiyamthanda ungumfowethu futhi ngakho ke akasiyena umKristu ngoba ubona izinto ngokunyukukhanya ngibona izinto ngokukhanya kukaKristu kodwa nokho angeke ngisho ukuthi akayena umfowethu ngoba singabafo abafo abazalwa emndenini ofanayo manje ngizokusihla ngenze isicaphuno lokho obekugcina futhi khumbulani manje umlezo wokuqala uze ebandleni yemva koleyo owaziyo ngayo ngaphandle kwasezantsi lapho eKentucky wawunga ukuthi kuzoba nezinto eziyimfihlakalo kulo mhlangano ezothusa abaningi niyakukhumbula lokho na kusethephini manje niyabo izini busuku kudalulwe omunye wabo ngakho ke kwathi ukuma umzuzwana nje kodwa ngiqinisekile ukuthi ukubambile ngoba umoya ongcwele waletha lokho kwakuzoba isihogo saphakade ayikho into enjalo ebhayibhelini asikho isihogo saphakade uma ubune siphakade uma ushise ezihogweni saphakade khona ke ufanele ube nokuphila okuphakade ukuze ube lapho uma uphila futhi kunesimo sisodwa kuphela sokuphila phakade lo nguNkulunkulu ngiyabonga koko bese kuthi ke iBhayibheli alifundisi ngesihogo saphakade lifundisa ngesihogo sangwena phakade lokho kungahle kube iminyaka eyizigidi eziyizinkulungwane eziyishumi angazi kodwa kufanele kunqamuke ngoba bekufanele ngiwungenise lapho ngiyawuqhelisa emabangeni nezinto ngize ngikimi ukuwusho bese kuthi ke kunezinto eziningana phakathi lapha izoba kimi ukuwusho futhi ngakho ke ubusuku ngabunye siyazithola kodwa manje kusukela kulobo busuku kuqhubeke qala ukugqoka ukucabanga kwakho kokomoya yabo vumela umoya ongcwele uvele uwuzikise nje bese kuthi ke uma uzwa futhi ungavumelani nawo vele uhambe futhi uthi umfowethu uBrenham Bandla akazi ngempela ngizomkhulekela futhi yenza lokho futhi kodwa ke ngizo inkosi izongazisa ukuthi yini iqiniso khona-ke kodwa vele uzwelane nami futhi ungangilahli ngakho-ke lokho kungahle kube iqiniso futhi kodwa ngilesikhathi esihle ngempela ngikucabanga ngale ndlela ngakho-ke kwenza ukuphela ngakunye kuhlangane futhi mina ngingahle ngibe nephutha kodwa kungahle kube nekhefu lapho ndawo engingazi lutho ngalo ngakho-ke mhlawumbe uyazi futhi khulekela ukuthi inkosi ingitshengise khona futhi manje futhi ngaphezu kwakho konke qhubekani nikhulekelana futhi ningavumeli nezo devela khombise noma yikuphi ukuba muncu noma kuphi yabo inani imiphefumulo yenu imsula kuleli hora ngoba sisemahoreni okuvala omlando walelizwe yabo sisekupheleni bangane ngale kwethunzi lokungabaza njengoba sehla nale minyaka ebandla sizothola masinyane impela futhi mhlawumbe incwaba yakho kulobu busuku sisekela kakhulu noma kancane futhi sithola izenzalelo lapho sifanele sikuvalele ngaphandle futhi manje kulobu busuku sembula ezinye izinto zokomoya zangempela khumbulani manje ngikushilo nizofanele nigqoke ucabanga kwenu kokomoya kodwa qaphelani imibhalo kufanele kube phakathi emibhalweni futhi kufanele kube ngemibhalo niyabo manje kubilani ulwazi nje lwezwi lokuthi awu ngaye esikoleni siphakeme ngaye esikoleni siphepheli ngaye ekoleji lokho ngusho lutho bonke abafarisi nabasadusi benza into efanayo futhi bageja ukwazi ujesu ngamamayela isigidi niyabo imibhalo kwambulwa kwemibhalo kufihlwe emehlweni abahlakaniphileyo nabakenokuqonda futhi wakwembulela izingane zaleziyofunda ngakho kwenza wena nami sibe izingane kanye nje sithulule izinhliziyo zethu bese sithi nkosi wena wena uyasitshela futhi silalele bese-ke sibamba ukusebenza kokomoya manje kubulani ukuthi amazwi azoshiwo kusukela kulobu busuku kuqhubeke bamba ukusebenza kokomoya ngoba singena unyakeni omkhulu webandla oyimfihlakalo manje ngicabanga ukuthi lokho bekuyikho konke manje khumbulani kusasebusuku sikomunye unyaka webandla busuku ngabunye futhi ngiqinisekile ukuthi singaba nesikhathi esiningi kusasa ukugijima usuku lonke kulikunqiku lokhu bese kuthi-ke futhi kusasa ebusuku futhi kodwa niyabo abaningi babo bazobe besebenza futhi ngizizama ukuthola nje wona kanye amaphuzu avelele alo mlayezo ngishaya izindawana ukukhulunywa ngazo lapha eningakuthi atha okunye kwakho futhi uqhubeke nje ukuxoshe kuze kungabikho kusho nje lapho okuyoya khona niyabo kodwa bese kuthi-ke ukutadishisise ekhaya futhi ngizoba nginikhulekela futhi ngikhulekeleni futhi unkulunkulu sibusise sindawonye njengabantwana bakhe abakholwayo manje ngaphambi kokuba siqale ngazi uma bekungebe nzima kakhulu kini uma besingama futhi niyazi ukuthi kungani ngithanda kuma ngikhuleke na ujesu wathi uma ngabe uma ukhuleka ukhuleke uthi baba wethu usezulwini bese nithithelelane niyabo futhi-ke ugideyoni wakhethe ibutho lakhe ngesikesikhathi ngalabo abagoba futhi bakhothama futhi baxhapha amanzi noma labo abasukuma futhi bakha amanzi niyabo ngakho-ke labo abawa lowo ababeya babekhothama phambi kwezithombe futhi wayazi ukuthi babengezona izikhonzi ukuba ahambe nazo ngakho-ke labo abama nehle labo libhekisisa ngaso sonke isikhathi yileyo ndlela esenza ngayo sima bese sikhuleka manje ngiyakholele kuguqeni ngamadolo bese ukhuleka nami kodwa ukuma futhi ukhuleke ngicabanga ukuthi kusho okuthile kithi ngandlela thize asikhothamise amakhanda yethu manje inhliziyo ngayinye ikhothamisiwe nayo baba wasezulwini nomusa njengoba manje sisondela ngesizotha esihlaleni sakho sobukhosi sobulungiswa futhi asizile kucela wena ukuthi usinikeze ubulungiswa ngoba sonke besiyoqedwa nya kodwa siyeza sincusa umusa wonkosi siwela phezu kwethu kulobu busuku kumoya wakho ngcwele hhayi ngoba sifanelekile kodwa ngenxa yokuthi asifanelekile futhi siyakubona futhi siyakuqonda futhi asizi ngegama lethu uqobo ngoba akwanele Sina bulungisa noma lutho ukulunga kwethu kukhulu kakhulu kuyoba izidede ezingcolileyo phambi kwamehlo akho. Ngakho-ke siza ngokuzithoba ngegama leNkosi Jesu simletha phambi kwethu igazi lesivumelwano sakhe siliphethe phezu kwezinhliziyo zethu futhi sithi Nkulunkulu sihawukele thina zoni ezinxusa umusa ngehora losizi. Ukuthi lapho ngolunye usuku intshumayelo yokugcina izoshunyayelwa asazi ukuthi kuzoba nini isikhathi sokugcina kuyoba nenhlokomo hambani ningene emoyeni ibhayibheli lizobekwa livaliwe ephulpiti izingalo zizosongwa futhi ompompi bazobe bekhala ilanga lizobe lishona o Nkulunkulu khona-ke ngifihle dwala leminyaka kulelo hora futhi siyabona ukuthi usenakuphunyuka manje akukho lutho ngaphandle kwakho sibona izizwe ezehlukana sibona ukugcwaliseka kwebhayibheli sibona u-Israyeli ephaphama sibona umlayezo uya ebandleni futhi ihora selithi aliphele nje ngesikhathi sezinto ezinkulu ezizokwembulwa nezimpawu eziyisikhombisa zivulekile Nkulunkulu, Nkulunkulu, oh Nkulunkulu, iba nomusa kithi, sinxusa umusa, futhi njengenceku yakho nginxusa umusa ngabo bonke ebukhoneni bukaNkulunkulu kulobu busuku. Nkulunkulu wangathi kungebe bikho muntu oyedwa phakathi kwethu onesono emiphefumulweni yabo, kodwa kwangathi singahlanjwa khona manje ngegazi leNkosi Jesu, ukuthi sonke singahlangana kuleyo ndawo ejabulisayo ngaleya ngaphesheya kwesibhakabhaka. Futhi njengoba ngisondela kulombhalo kulobu busuku baba angenele Nkulunkulu akekho kithi owanele siyavuma ukuthi asazi lutho baba kodwa sincike ngesizotha kumoya ongcwele ukuthi angahle ambulwe kithi njengoba sisombulula ngolwazi lwethu lomqondo siphe lona umlando ongathi umoya ongcwele ungasinika ukusebenza kokomoya ezinhliziyweni zethu siphe khona baba ngokuba silindele kuwe Amen lika Jesu indodana yakho. Amen. Ningahlala phansi.
In the second chapter of the book of the Revelation and the second church, the third church age begin. Pardon me.
Esahlukweni sesibili sencwadi yesambulo futhi ibandla lesibili unyaka webandla lesithathu qala uxolo
Our Father who art in heaven
Baba wethu sezulwini malingcwelise igama lakho umbuso wakho mawufike intando yakho yenziwe emhlabeni njengasezulwini sikucela ukuba ube nathi baba futhi usibusise futhi usisize ukuba sibe ngabakhe abakhulu abahlakaniphile kuleli hora losizo olukhulu phakathi kwabantu lapho ukudideka nakho konke kuqhubezwa sisize ukuba sibe ngokwethu ukwedlula konke Nkosi ukuba yizinceku zakho ngegama likaKristu amen Manje ngikushilo lokho kuqala ukuze nazi nikuqaphelile ukuhumusha kufikanga izwini na udade wethu ubegcotshwe ngumoya ongcwele akungabazeki kodwa unikeze umlayezo emva kokuba izwi sekungeniwe kulo yabo kwehluke kancane nje enqubweni yento manje lokho bekulungile dade wethu othandekayo noma ngabe ngubani umoya ongcwele phezu kwakho kunzima kakhulu kukubamba kanjalo ngiyazi kufana nje noma uma ukhuluma okuthile kunye futhi uyabo kodwa bekulungile kodwa mhlasimbe ukuzwile nangaphambi ngisho kokuba siqale uyabo futhi ingalesi sizathu uyabo uyabuye lapho umoya usebenza imimoya yabaprofethi thobela abaprofethi uyabo lowo nguwe manje mhlawumbe umoya ongcwele yokugcoba futhi nje ngiyethemba uyakwenza emva nje kokuba inkonzo isiphilile futhi ubhekisise ukuhunyushwa kufika uyabo ngoba kufanele kuqonde ngokwenqubo bokhona-ke uyabo kodwa sisendela nje ezweni niyabo phakathi lapha ngakho-ke manje lokho bekungoku kankulunkulu ngempela bekuyikho ngempela ngiyakukholwa futhi ngikuzwa ngenhliziyo yami yonke ngoba ngizwe ukuhlehla kukho uyabo kodwa umoya ongcwele bekungesisona isikhathi kunomlayezo kutate webandla kodwa nakho lapho asebenza khona umlayezo wakhe manje uyabo ngeke azididanise yena uqobo uhlela zonke izinto ngononina ngiqinisekile ukuthi wonke umuntu uyaqonde niyabo kukahle nje
In the second chapter,
manje sathikweni sesibili sencwadi yesambulo futhi ake siqala kulobu busuku ngonyaka wasePhegamu isahluko seshumi nambili. Manje izolo sethu sishiye evesini leshumi nanye. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni, unqobayo akasoze onikwa ngokufa kwesibili. Manje onyakeni webandla wokuqala sithole ukuthi amaniko lawo aqaliswa uNkulunkulu wazembula yena uqobo njengoJesu wazembula yena uqobo njengoNkulunkulu umninimandla wonke. Angekho omunye, azikho izingxenye, akukho zincezu zikaNkulunkulu, wayenguNkulunkulu yedwa. Manje onyakeni webandla wobusuku bayizolo sithola ukuthi wama emnyango waloba lezi zinto ebandleni futhi wabatshela ngendlala yabo, kodwa wathi babese lamaniko lawo okuyini okunye ukuthi waye kuzonda. Izilo busuku bebeyiba qoba umqhele wabafela ukholo, wabatshela ukuthi bangesabi kukho kufa ukuthi uyoba nabo. Bese kuthi-ke kulokho kugcina wathi unqubayo kasoze niyo ngokufa kwesibili. Manje uma kukhona ukufa kukodwa futhi siyazi ngakho, khona-ke kuzofanele kube khona okunye ukufa ndawo, ngoba okunye ukufa sikufa lapha enyameni, ukufa kwesibili sikufa emoyeni, umphefumulo. Kungukuthi futhi uphefumulo onayo uyakufa lokufa. Ukufa kungukuthi nje ukuphuma ngokuphelele kukho konke. Yabo wena ukufa kusho ubususwa, kungukuthwalwa ususwe, ukufihlwa ususwe. Kaleke lapho abathandiwe bethu befa abasaphili ngokwazi kwethu, sibiza lokho ngokufa. Kodwa umKristu akafi, awukho umbhalo ukuthi umKristu uyafa ngoba unokuphila kuphakathi. Uma isoni sifa siphelile futhi umphefumulo wase kugcineni uzofa, kodwa uma umKristu efa ulinde nje noJesu ukuthi abuyele futhi. Ngithemba ukuthi ngelesikhathi sokufika kwelokho ekugcineni kwalo mbono kulobu busuku, kulokho lapho sibuya khona futhi nize kubona ukuthi kungenisa leyo nto efanayo yokufa kwesibili, lesi sahluko esifanayo esikuso kulobu busuku singenisa into efanayo futhi ukusebenza okuhle kanjalo lapho. Manje kulobu busuku sizofunda le ncwadi letha ngokusheshe kukhulu ngenxa yokuthi nginolwazi oluthile ngokomlando esifuna ukufika kulo kuqala, bese sizama ukunganigcini isikhathi eside kakhulu. Manje emva kokuba lezi zinkonzo seziphelile, noma ngasiphi isikhathi lapho ngifunda lokhu ngokushesha kakhulu, uma nifuna ukusetshenziswa kwakho futhi mesiya lapha unakho konke, ngibeka amanothi kuye ngo futhi angakwazi ngoba ubhala encwadini anganinika noma yini eniyaziyo enikufunayo kukho. Lokho kuzilunga futhi mesiya.
12th verse, unto the angel of the church of Pergamos write these things,
saying, uyengelosi ebandla lasePhegamu loba ukuthi nakho kushoyo lowo onenkembe bukhali sikanhlangothi zombili, ngiyayazi imisebenzi yakho nalapho wakhe khona ngisho isihlalo sikaSathane, lokho ulibabisisile igama lami, kawuphikanga enkolo yami, nasebihleni ka-Antipase ufakaze wami othembekayo owabulawa phakathi kwenu lapho uSathane wakhe khona.
But I have a few things against thee.
Nokho, ngikona kuyingcosana nginakho ngawe, ngokuba unabo lapho ababambisisa isifundo sikaBhalami, owafundisa uBhalaki ukuphonsa isikhubekiso phambi kwabantwana bakwa-Israyeli, sokuba badle ukuhlatshelwe izithombe nokuba bafe.
So has thou also them that hold the
futhi-ke nawe unabo ababambisisa isifundiso izenzo zawo emuva lapha e-Efesu, manje sekube yimfundiso isifundiso samaniko lawo. Liyangikhumbula ngilitshela lokho ngobunye busuku ukuthi wakufike kanjani kulokho na, izenzo e-Efesu manje yimfundiso isifundo samaniko lawo okuyizinto engiyizondayo.
Repent, or else I will come unto thee quickly and will fight against
thee. Kenduka, uma kungenjalo ngiyeza kuwe masinyane, ngiyakulwa nabo, hayi bandla langempela, nabo ngenkemba yomlomo wami.
He that has an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna.
Onendebe magezo lokho kushoyo umoya emabandleni unqobayo ngiya kumnika kwemana elifihliweyo ngimuphe yena itshe elimhlophe nasetsheni kulotshiwe igama elisha elingaziwa muntu ngolamukelayo kuphela. Manje Nkosi bayinezele izibusiso zayo kulokhu futhi sisize manje njengoba sizame. Manje esadlalelweni saleli bandla ngonyaka webandla wesithathu obizwa ngiphegami futhi usuku leli bandla elalikhona ngawo lalisuka ngo-312 AD, u-AD kusho ukuthi uJesu azalwa 312 kuye ku-606.
The age was false doctrine, Satan.
Unyaka wonke ukuthi imfundiso yamanga usathane kwamamanga isisekelo sokubusa kobuphapha kanye nomshado ebandleni nohulumeni. Umvuzo wonke ukuthi imana efikiweyo itshe lomhlophe futhi kangezi ingelosi yaleli bandla. Ngakho konke lokho moya ongcwele obungangivumela ukuba ngikwenze, ngikhethe uMartin ongcwele ngoba yiye sambulo esinikezwe mina kukho ngenxa yokufunda ngabanye abangcwele ngaleso sikhathi. Ngakhetha uMartin ongcwele ngoba wayeyindoda emesabayo uNkulunkulu ngokombono wami. Wayengumphostoli ophindwe kashumi ukwedlula uPatrick ongcwele.
Now St. Patrick was St. Martin's nephew. St. Martin's sister was a mother of
manje uPetruko Ngcwele wayengumshana kaMartin Ngcwele, udadewabo kaMartin Ngcwele wayengumama kaPetruko Ngcwele, futhi uMartin Ngcwele waye kusobala lo wakungumalume kaPetruko Ngcwele.
Now his life was from AD 315 to 399.
Manje impilo yakhe yayisuka ku AD 315 kuye ku 399. Manje nasi sizathu ngimkhethile kunabanye abangcwele balolusuku ngenxa yendlela aziphatha ngayo futhi ngaphansi kokuphefumulela kukaNkulunkulu. Ngikholwa ukuthi manje ibandla likatolika lizange limngcwelise abamazanga futhi lezo ngesinye isizathu ngikhethe yena. Futhi bonke laba esibabonayo banenkonzo yokomoya lelo bandla lasekuqaleni laliwa. Ibandla lamanikolawu lalenqaba ngenxa yalezi zinto babengabakamoya. Futhi njengoba ngidwebe lapha ibandla laphitshiza laphuma futhi imfundiso yamanikolawu yayisebuningini ngesibalo futhi ibandla leqiniso lalisebuncaneni ngesibalo belihlala linjalo. Futhi njengoba ngishiyile kuqaleni kwakungujesu wathi ningesabi mhlawumbe omncane kuyintando enhle kababa kuninikeza umbuso, yingakho ngisebenzisa umbuso embusweni wokomoya.
And we're so happy.
Futhi sinombuso wokomoya futhi sijabule kakhulu ngalokho. Inkosi kulombuso, kumbulani uyinkosi yabangcwele abangcwelisiwe, uyinkosi yabo ebaholayo. Impilo kaMartin Ngcwele yayiyingenge yezimpilo ezinkulu kunazo zonke egcwaliswe ngesimangaliso yanoma ubani eminyakeni yebandla. Kusukelele kuPawulo Ngcwele kuphume wayengenye yamadoda komoya kakhulu. Wayesingisezimangaliso zakhe zokuqala sasingukuthi wayeyisosha kwasekuqaleni, ngiyakholwa. Besukuthi-ke ngolunye usuku wayeze dlula futhi kwakukhona uthize indoda ilele igodola futhi iphakazela futhi bonke abantu owayefisa noma engafisi kodwa babekwazi ukusiza indoda bayedlula nje njengoba umpristi nabalevu benza kumsamariyo olungileyo. Kodwa kwathi lapho uMartin Ngcwele fika eqonda isibopho sakhe njengekholo elingumKristu, wayenebhantshi elilodwa nesiphuku phezu kwamahlombe akhe, walisika laba kabili ngenkemba yakhe, wanika ingxenye yalo umuntu oyisinibi, wathatha enye ingxenye. Futhi ngalobo busuku waqala umsebenzi wakhe ngokuba uJesu Kristu wabonakala kuye emonweni ezisongenga leyo ngubefanayo ayisike yaba kabili okwagcwalisa umbhalo njengalokhu nenze kulaba nikwenzile nakimi. Ngakho thatha lokho kube isifundo, noma yini oyenzayo komunye umuntu yenze kuKristu, khumbula nje.
Let's say that together.
Manje wena masishe lokho ngokubambisana lokho kwenza kwabanye ukwenzile kuKristu lakho ke noma ngabe ucabangani ngawe lokho ucabangani laye niyabo okulethe isibusiso lokho kokuyisimangaliso sakhe sokuqala nokuqala kwenkonzo yakhe kunokuningi kakhulu kukho angezi kuba nesikhathi ngoba ngilifuna nibuye kusasebusuku futhi njalo ubusuku ngakho ke angifuni kunigcina isikhathi eside kakhulu. Kulungile, isimangaliso silandelayo engikhethe ukukhuluma ngaso kulobu busuku wayediliza umhedeni ngokuphelele futhi wayomelene ngokuqinile nebandla laseRoma. Akavumelananga ngokuphelele nabo bonke bababhishobhi bebandla lokuqala laseRoma. Yena babebangabezwe nokunye nokunye kanjalo futhi wamelana nabo ngempela, wayemelene nabo leso yisimangaliso aze asiphila ngisho ngalelo hlobo lwezikhathi.
Now, but he was destroying a pagan
futhi ecekele ialtare lobuhedeni futhi kwakukhona umuthi ongcwele umingase ialtare lobuhedeni futhi wayenquma lo muthi phansi futhi abaningi bemile ngakhona bewudelela.
He said, if I be a man of God,
kodwa uma ngiyindoda kaNkulunkulu ngibopheli ngendlela lowo muthi encike ngayo futhi niyekele umuthi uwele kini. Uma ngiyindoda kaNkulunkulu, uma ngingeyona indoda kaNkulunkulu umuthi uzongibulala. Uma ngiyindoda kaNkulunkulu, uNkulunkulu wami angasonde lowo muthi kwenye indawo. Ngitshelele ngempela. Ngakho ke baqala ukugawa lo muthi futhi lapho umuthi usuqale kuwa waphenduka wase ubulala isigejane sababukeli. UNkulunkulu wawusontele emuva phezulu egqumeni. Isimangaliso sonke isikhathi kwakukhona izimangaliso emhlanganweni wakhe. Esinye isimangaliso engicabange ukukhuluma ngazo kwakuyingane efile abeka umzimba wakhe phezu kwayo futhi yavuka yaphila futhi ngemuva kokuthi wayeseyikhulekelele ngale isikhathi esithile.
Another one is outstanding to me was the emperor.
Umuyo velele geme kwakungumbuso futhi wayezobulala abanye babantu abagcwaliswe ngomoya ongcwele kaNkulunkulu futhi kusobala wayeyisandla sokudla sikambhishobhi webandla lokuqala laseRoma ngalesi sikhathi futhi empeleni wayenguphapha ngaphambi kokuba abizwe nguphapha.
His name is D-A-M-A-S-U-R.
Igama lakhe kwakungu D-A-M-A-S-U-R futhi waye wabulala wonke amaKristu ayengawabamba ukuba wabulale futhi inkosikazi walombusi mhedeni nobumnyama phezu kwenhliziyo yakho uqobo. Futhi ke kathile umathini ongcwele ongcwelisiwe esefike ukuzongenelela ngakhe wambeka eduze kwakho ukuze ezozama ukunxusela lamakristu ukuba angabulawa. Isizathu lapho umgcinele esefike kuye akenzanga lutho olunye ngoba wayengumuntu wesandla sokudla kulo phapha. Ngakho ke wabulala lawo makristu agcwaliswe ngomoya ongcwele noma kanjani. Kodwa umathini ongcwele wayefuna ngixoxisane naye futhi onogada bamisa esakweni. Awu umathini ongcwele wawa ngobuso bakhe wase elala lapho futhi wakhuleka uNkulunkulu waze wambonisa ukuthi angene. Lapho esevukile lapho wahamba waye kuleyo minyaka ekhiwe futhi yazivulekela ngokwayo wahamba waqhubeka ngo. Manje lokho kungumlando lokho kuyela nje umuntu othile bhala ngaye futhi njengencane nje uma noma yini bebeyoba no banjelula uma bekuyoba yibandla lithile likhuluma noma ngingathi okungenani ikakhulukazi ibandla likaphapha bebengeke bazibalule lezo zinto kodwa njebo umlando ucaphule iqiniso yebo. Futhi le ndoda yahamba inyuka ngomathini ongcwele futhi ngabo bonke ngo onogada ngakho konke okunye phakathi ngo ngaphambi kombusi futhi umbusi wayengafuni ukuhlonipha incika kaNkulunkulu. Niyazi lokho akungayo inhlonipho yokuziphatha ngakho ke wavele waphendula ikhanda lakhe wayengeke ngisha ihlonipho. Niyazi ukuthi uNkulunkulu wenzani la wazama ukukhuluma naye wavele wagcina ikhanda lakhe liphendukile futhi uNkulunkulu wayezokwenza lo mhedeni ehloniphe incebo yakhe. Ngakho ke wavele wakhela into ngomlilo futhi wamshisa wonke esihlalweni sakhe yamphakamisa yamenza wasukuma. Manje lokho umlando weBhayibheli umkhandi waseNisiya wayefanele ahloniphe inceka kaNkulunkulu wamenza wasukuma waze kwashisa nesihlalo lapho ayehleli khona. Umlilo wangena emzimbeni wakhe futhi washisa ingaphansi nesihlalo futhi wadingeka ukuthi agxume aphakame esuka lapho. UNkulunkulu unendlela yokwenza into niyazi he.
God's able of these stones to rise children to Abraham.
Ngikukhumbula umbusela uAbraham abantwana kulawa manje futhi kubulane lo uNkulunkulu ofanayo uhlala phakathi kwethu kulobu busuku uNkulunkulu ofanayo kulungile. Bese kuthi ke singe engizithandayo khona ke ngizoma nginezinye lapha kodwa ngithola manje lesi ebengisikhonzile kakhulu ngenkathi kwelinye usuku elindele abantu bakubo emkhulekweni egumbini lakhe lokutadisha futhi wayeyindoda enkulu futhi wathwala leli bandla eligcwaliswe ngomoya ngcwele futhi wasiklebhula sonke waba nabo bonke begcwaliswe ngomoya lonke ibandla lakhe futhi konke ngaphandle kuyo yonke ndawo kulo lonke izwe umakristu yenza izimangaliso nezibonakaliso nesimanga yabo uNkulunkulu ukhuluma nesithunywa sakhe isithunywa sikhuluma nabantu abangafundile lutho futhi kenye lokho okwenzekayo yabo ugcina abantu abangafundile lutho naso ifana kuNkulunkulu yabo umoya ongcwele ugeleza entendini lapho izikhathi eziningi lapho bebulawelwe ukholo bamisa umfundisi ngaphandle ngophakathi kwabo kanjalo futhi bababulala bonke ngasikhathi sinye futhi yeke ububi ababenza kulabo bantu babashisa bathatha amadoda futhi bawabethela ngezansi ezingodweni futhi bakhulula izintsha zasendle noma futhi bazidedela zidle mhlane umuntu zidonse izibilini zabo ngaphambi kokuba umuntu aze afe bethatha abesifazane babenquma ibele labo langakwesokudla futhi bababeke bami lapho ngenkathi inhliziyo yabo eshaya futhi nje iphophoza baze baquleke sebefile kanjalo bathatha abantwana babo komama abalindele futhi bodle ngabo izingulubo nezinto bayiyekele omama bame futhi bakubukele nazo zonke izinhlobo manje ongeke ucabanga ukuthi abantu ababezisho ukuthi bangamakristu babengenza lokho kodwa lelali iphephile lathi uJesu wathi uya kufika isikhathi baya unibulala becabanga ukuthi bakhonza uNkulunkulu ubulala ukuthi Jesu ofanayo wakusho lokho ngomoya ofanayo wakubikezela futhi esikhathini sokuphela kufanele kufike uma lapha abanye beshaya ngokuphelele nje nombhalo ekusisani futhi nibone uma ungahambelani nyamashi ngombhalo nangomlando uNkulunkulu wathi kuyokwenzeka nanku umlando wathi kwenzeka uNkulunkulu wathi kuyokwenzeka lapha futhi nakho lapho kwenzeka khona niyabonga mashinje manje ke yini esizoyenza lapho sehlela unyakeni webandela selawudikeya yebo lapho isikhona manje nomaye nezinto zishiwe ngokumelene nakho na lokho ke manje khona ke lokho wayephakathi lapho ekhuleka ngenkathi ibandla lakhe lalilindile futhi kwakukhona umuntu oyisinqebi ofika eminyango futhi wangongotha eminyango wakhe futhi wavula eminyango futhi wayematasa futhi wamtshela ukuthi wayefuna ingubo wayihambaze futhi wayingena lutho wakubanda ukuthi wamthuma ngapha ukuba ayobona umtikelo omkhulu futhi umtikelo omkhulu washesha ukumcinukela futhi umxosha futhi lapho esekwenzile kwagijima wabuya futhi wasetshela umathilo ngcwele ukuthi umtikelo wayemxoshile futhi ngabe ngaleso sikhathi umtikelo omkhulu wabuya wangena futhi wamtshela wathi ukuba ngokucacile ukuthi ibandla lakho limlindile uyabalindisa kodwa wayesemkhulekweni ungcono ukuthi uhlala emkhulekweni aze azizwe hola uNkulunkulu ukuthi aphume futhi lo muntu esinqebi wabuyela eminyango futhi umathilo ngcwele waphumula ingubo yakhe enhle wase eyinika umuntu esinqebi futhi wathi umtikelo omkhulu ukuba hambe futhi athathe enye seyilethe kuye ngakho ke kumele athole ngubo noma kanjani futhi ayigqokise umathini ongcwele futhi wayegqoka ingubo encane kunenye phambi kwabantu esikudleli sengubo yakhe enhle yabo kuvele kubonise nje nikeza kungcwele kunakho konke lokho nakho nikele impilo yakho nikele isikhathi sakho nikele konke kuKristu futhi lowo moyo ofanayo owawuhlala kuKristu hlala kuwe futhi ukuthonya kwakho endaweni yangakini naphezu kwabantu osebenzi nawo kuyofana kakhulu noKristu kuze kube ukuthi uyosebenza into efanayo naleyo eyenziwa nguKristu ukuqinene kuyafezeka ukuthi abantu ababekwa ezithunzini futhi waphulukiswa lokho kunjalo amandla amakhulu kangako nje uthando phakathi kwabo futhi basho ukuthi ngekathi umathilo ngcwele washumela ngemuva kokuba isiphumule egqoke nengubo encane kunenge ukuthi ibandla lonke laqaphela ukubenyezela kokukhanya kumzungezile wonke ehe niyabo ngoba wayenzile efanele njalo yenza kahle umsebenzi wakho kuNkulunkulu kakhulu sibanga kahle lokho kungumsebenzi wakho kuwo uqobo ukuthi ufanele uzilungise kunjalo ufanele ukwenze
now we want to start now on
manje sifuna ukuqala manje ngokuzama ukuthatha lokho ngohlulo lwezincazelo kuloba busuku ngoba kuphathelene kakhulu impela
now to the angel of the church of Pergamus
manje ingelosi yemandla lasePergamu loba ukuthi nakha kushoye lowo onebukhali mbili inkembe silanhlangothi zombili manje ngifinene kaphele uzethilene uqobo futhi kulobo busuku ebuNkulunkulwini yonke ibandla lalingomunye wombuso wakho kwazimulisiwe lowo owaye nenkanyezi eziyishumi mbili noma izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe lowo nenkembe ubukhali sikanhlangothi zombili ngiyabona ukuthi yilo kunye lowo onezinyawo zethusi amehlo agijima ne amalanga abombilo uzethulene uqobo buyelo ebuNkulunkulwini bakhe manje wena uthi ngabe uNkulunkulu lele kuphi kulokhu lawo nenkemba ibukhali sikahlakani zombili iphume emlonyeni wakhe awu inkemba iyizwa meperesini sikuthathile kuqaleni lapho sigijimisa lobo bunkulunkulu bakhe phansi inkemba sitholile kumaperi esine ishumi nambili ukuthi ngokuthi yezu likankulunkulu lalibukhali kule nkemba sikahlakani zombili kunjalo na lokho bekuyizwi likankulunkulu kunjalo na manje ephisisani niha Thola lokhu kuhunyushwa manje nilandeleleni lelozi uJohane ngcwele uqale kuqaleni emuva le embulizi okwadala amazulu nomhlaba kunjalo na
and the word was with God and the word was
futhi ulizi wayenkulunkulu futhi ulizi wayengubuNkulunkulu futhi uNkulunkulu wenziwe inyama bakha phakathi kwethu kunjalo na ulizwi wenziwe inyama wakha phakathi kwethu
the one at the beginning
futhi nanga umilapha lowo ekuqaleni yisho lokho ngelosini yebandla lasePergamu yisho lokho kuye ngingulizwi kaNkulunkulu Simbona ngaleyo esambuleni eza nengubo yakhe eqiniswe egazini umthele kanye lakhe edibele ihashe elimhlophe futhi ethangeni lakhe kwakulotshwe ulizwi kaNkulunkulu ngiyakuthanda lokho uyizwi izwi likaNkulunkulu ngakho ke sibona lokhu kuNkulunkulu khona-ke ekuqaleni ukuzethula yena uqobo uyizwi
Now, if he is the living word, then this wrote all
of his life is in him. This is the living word. 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 Izwi ligela kuwe uma umoya ongcwele uphakathi lapho uyaphila lapho mazinya nje lapho kungena futhi zonke izithembiso ziyiqiniso akukho lutho ngakho-ke uma uthi kule nto abanqukuleka futhi ukagabaza enhliziyweni yakho ngoba yini na ungubuNkulunkulu bukhuluma uyakukholwa na ibhayibheli lasho njalo
Whatever you say shall come to pass.
Futhi noma yini eshoya kufezeka uma ungeke ungabaze uma ungakhipha konke okokuzalanisiwe kwenze kuwe umoya ongcwele mawukwenze into etshane noma into etshane kaNkulunkulu egcwele akukhozwe akukho kulahla akukho kungabaze.
What is it then? It's no more you.
Kuyini khona-ke na kusewena nguNkulunkulu kuwe khona-ke uthathe izwi lakhe lizithembiso bese uthi baba izithembiso zakhe sathane ukuthile kuzofanele kunyakaze niyabo yabo manje awukwazi kwenza lokho kuze kube uNkulunkulu sekwembulele khona-ke ukuthi lolo daba lufanele lube yini niyabo khona-ke lapho usuwazi ukuthi lolo daba luzoba yini khona-ke usungasho njengoJesu yena waye yizwi kunjalo na futhi nokho uJesu umuntu uthebenekele wathi angenzi lutho kuphela lokho engibona ubaba ekwenza kuqala ngakho-ke kulona yizwi khona-ke kuze kubonakaliswe kuwe ngiyakutshela na kumangazi abantu bethi izinsuku zezimangaliso selwedlula izwi alibonakalisiwe kubo akumangazi bengeke bakholelwe kumoya ongcwele izwi alibonakalisiwe kubo Uma gaza bem agora, se o bolo é sabor, se o papa cheese é caminho liga Jesus Cristo. Isso é liga boa naquele isso, o bolo não manja. Continua o coa, vai na rua, para o outro, agui agu. Agu quando já olha para o meu bar, niwage o papa cheese, não manga, e bem inglês. Na ilha não, o moio é grande, porque ele lá chega com muito na beijo Jesus, o bolo tinha Cristo. O pé não, o moio é grande. Já bando, desse bete, abacol, o bolo tinha moio grande, o pé não se lê nem bom, nem bom. Agora se não é bom, né?
Jesus said, no man can come to me except my Father draws him first. And all the Father
Jesus, what you're going to get? Give me a more Baba Wami and come to the car. Put you on the local Baba Nako, that is only Angi Pecona, Uzogus again. Oh, I will put a local in. Oh, the local Baba Angi Pecona, Uzogus again. Agora não é de rubo ozo na cega da parte de dentro da nebulasa. Futi gizo, oza na leotoso. Futi gizo, busa futi gosugulo gutina. Oh, ei, rapa matama eti e beweco no nhete de um pire undo. Gosugulo gusugulo guezwe. Rubuta loco ini. Singanga baza ganjani na. Outro que eu sou a base para a gente, velho, em jeito, só mesmo que os dias vejam e povo, você bunga bico, bunga base, anda ganhando para a gente, logo um colega homem, velho, o king é bom, bunga base, coce, ganze de pilha, ganhando, logo te vega, gente que há, benjengue, jegue outro ligando no colo de sabino, ganze que há, benjengoba a ramba, ganze que pluma, jogoba e pluma, yenze, is in jongos, amis, e bem, jengues in jongos, yenza, ganze, yenza, Anya bacholo Jesu kimi ngenze ngilahlekelwe kumina bese ngikuthola Nkosi kuwe lokho ke ngenze ngilahlekelwe kumina bese ngikuthola kuwe ngizibophezelele kakhulu nje kuKristu kuze kungabikho kumbilo kungabaza lokho akushoyo nje manje ungaphumi lapha bese uthi uthi uNkulunkulu haleluya uthi uNkulunkulu uyakubona ngikakwenza la uthi uNkulunkulu ungakabi nakho namanje leyo uyona indlela akwenza ngayo lokho cha aqunsule isifuba sakhe bese ethi niyakubona ngikakwenza na yebo mnumzane ngingu cha azange azithesele ukuthi umunga lutho olonika uNkulunkulu wahamba ngokuzithobana kamnandi ngomoya onjalo umzungezile abantu baze bathanda nje ukuba ngakuye izitha zakhe kuphela futhi wabathanda ngokwanele kwaze kwathi ngisho wabakhulekela njalo njalo ngaso sonke isikhathi futhi leso kwakuyisibonelo sakho isibonelo sami ukwenza kwabanye njengoba enzile kithi.
Now, we want to notice here again now in the second verse, that which should be the 13th. I know thy works.
And where thou dwellest, even among the heathen. My name is not. Yebo bahlala lapho uSathane ahlaliswe khona futhi noma kunjalo bagcina igama lika Jesu yebo futhi ngawuphikanga inkolo yami wabanikeza hlobolweni lwenkolo na inkolo yePentecost ekuqaleni ngabe inkolo yamanika lawo lapho inhlangano yebandla kanjalo njalo babeyake ibandla liba khona ngaphansi kwenhlangano kodwa wathi usukile kulokho wayizonda engizondayo nami ngawuphikanga igama lami awukaze ulandele izinkolo zezabo ezindlandlane nezinto usale waqonda ngoyigameli lami futhi usele nkolo yami njengoba kwakunjalo ekuqaleni. Oh, ngiyakuthanda lokho. Uphikanga inkolo yami nasemihleni lapho ngikhekele nibiza lelo ANTIPS Antiphaze ufakazi wami othembekayo owabulawa phakathi kwenu lapho uSathane wakhe khona.
I'm going to stop there just a minute. God pronounced in Genesis where Satan's seat was.
But the good news is that the boy is the last Satan is a second. Utiloco, Gomus and Papillon, the local is the last Satan. Uti is a Muleni, Wagu in the Fanayo, but your woman Capella, Papilloni, Lazico, Gula, and Suga Buhekanini, Labo Pap.
Now, in the early years, or just before this taking place, a few years, Satan's seat.
Kurmanje eminyakeni yangasekuqaleni noma ngaphambi nje kokuba lokho kwenzeka eminyaka embalwa isihlalo sika Sathane sakha umkhulu ngicabanga ukuthi ubungambiza ngopriest oyinkosi yamakhaleti.
the hierarchy of Babylon.
Ukubusa izindawo ezingcwele zaseBabiloni kwashintsha isihlalo sakhe ngenkathi yamaPeresiya ayemlandela futhi washiya iBabiloni igama lakhe lalingu ATTALUS Atalas umpristi oyinkosi omkhulu waseBabiloni.
When the Persians came in and taking over Babylon, running out the Chaldeans.
Ngenkathi amaPeresiya esengenile futhi engqoba iBabiloni ixosha amaKhaledi u-Atlas umpristi wabo inkosi wabaleka wasethetha isihlalo ephekami isihlalo sikaSathane lapho wakhe khona niyakuthola na.
Now that's why I go back to pick up this history out of
manje ingakho ngibuyele muva ukuxosha lomlando emlandweni ebandla ngithola lapho kulokho okwenzekile lapho ethi wakhe lapho isihlalo sikaSathane sikhona ngacabanga awu bekungaba kuphi lokho into ethile isihlalo sikaSathane khona-ke ngithola ukuthi le nkosi enkulu ngemva kokuba yayibalekela amaPheresiya anqobayo enqobile ngokombono kaDanyeli wafika kulo muzi wasephekame eRoma futhi lapho wakha khona ikomkhulu lakhe.
Satan shifted his headquarters.
Lapho ikusasa ayoqala khona eBabiloni elisha. Oh hey, manje niyazithola izindlalelo lapho sikhona rugile. Manje futhi lapho wambulalela ukholo lo mfo wethu omangalisayo. Wabulalela ukholo lapho uAntipase.
Then changing his technique. First he was a persecutor of the Christians. Oh,
was again shintshe iphika lakhe kokuqala wayengumhluphi wamaKristu. Oh, yena indlela yobuzonda ngayo ubuKristu futhi wayengumpristi oyinkosi ngokulo lakhe umhetheni ngokwemvelo nangenkambo. Wase ke shintshe isimo sakhe sokuziphatha futhi wahlangana ndawonye noConstantine.
Constantine was always considered in his by the
Constantine waye sala njalo phepha futhi ungobu papa namuhla umsuka we Knights of Columbus manje lowo owanikeza leso sifungo segazi kodwa uConstantine ngikusho lokhu ngenhlonipho yokuzithoba nangezinhlonipho endleleni yami yokukufunda emlandweni akangaze aphenduke.
He dreamed a dream one night.
Manje waphupha iphupho ngobunye busuku ukuthi umaye wabona isiphambano futhi wathi ngalokhu uyonqoba impi futhi ngenxa yokuthi wayethembise impumuzo kumaKristu ukuthi uyoba ngumKristu uma bezomkhulekela ukuba anqobe leyo. Futhi ngama ngasebhulohweni lapho ukuthi lapho yena ngakolunye uhlangothi lebhuloho lapho elele waphupha leli phupho futhi wavuka wasependa izimpambano ezimhlopho ezihlangwini zakhe nazo zonke ezamabutho akhe futhi lapho kwakheka khona iKnights of Columbus engaphansi kokubuso kwehlelo lamaRoman Catholic. Kodwa akazange neze yenze into eyodwa enkolo okuwukuphela kwento yake ayenza elotshwe emlandeni njengoba ngike ngayibona kokukuthi wabeka isiphambano ngaphezu kwebandla iSaint Sophia.
But he was a politician and when he was the emperor
kodwa wayengosombusazwe futhi ngenkathi wayengumbusi waseRoma ngaleso sikhathi yena nalo mpristi ongumheteli ndawonye bahlanganisa basebengenisa ibandela isivivi elalibizwa ngokuthi yiniko lawo ngaleso sikhathi ubuKristu obabuncike ngasebupristini futhi wayefuna kube sebandleni labo ukuthi singenise izifundo zesikhathi sizayo zebandla lasefesu kanjalo njalo nezasesimina lawo maniko lawo. Manje maniko lawo ayesebe yi hayi izenzo njengoba kwakunjalo emuve kuqaleni lapha kodwa lapha yimfundiso lapha kwaba yizenzo babezama ukungenisa nje kodwa phezu ngalapha ngakeni webandla kwesitshathu sekube yimfundiso. Abaphristi abakhulu abafa abakhulu bengingakababizi ukuthi hophapha okwamanje manje kodwa babebizwa njengokuthi ababhishobhu abakhulu abafa abakhulu neyazi abadumile futhi imfundiso yabo yayingukuthi yayingokugcina umthetho ngegama. Babesuka kwendi kwaliswe ngomoya ibandla lihola kumyongele. Babatetela basuka bahamba ngobuncane ngesibalo base bebabiza ngokuthi abakhola okuphambene nokukhona okuyikho. Ngoba babengevumelani nabo ukuthi babe nalamahlelo amakhulu. Kodwa ibandla lifuna ukuhlala likhululekile ngaphansi kwamandla esikhundla, ngaphansi kwamandla kamoya ongcwele njengoba noKristu wayebathembisile, wayezoba nabo, futhi leyo kwakuyinkosi yabo, oh inkosi yabo. Manje leqiniso likaze lishintshe isimo salo sokuziphatha, hhayi ukubuswa ngelinye ibhodi lala, angazi ukuthi libabiza ngani phandle lapho, ukhadinali nababhishopi nopapa abangenakuphosisa.
We believe there's one infallible one. He is our king.
Sikholwa ukuthi kukhona yethu ongena kuphosisa, uyinkosi yethu uJesu Kristu, okanye nathi manje ngesimo sikaMoya Ongcwele, uNkulunkulu kithi ephila phakathi kwethu, esiholela futhi esihola emanzini okuphila, ezazisa yena uqobo ekhombisa njengoba yenza phakathi kwalabo bangcwele basekuqaleni nabafela ukholo, ukuthi wayeyinkosi uNkulunkulu wendalo, ephulukisa abagulayo, evusa abafileyo, ekhombisa imibono, ekhipha odeveli. Hayi nakanye engingake ngikhothoze into eyodwa kubo bonke ababhishobhi bebandla lamanikolawe labumba ukubusa ezindaweni ezingcwele zaseRoma, upapa akugaze nakanye emlandweni sibe nokuqoshiwe kwanoma yibaphi abalabo babhishobhi abake bavuza abafileyo noma nanoma yini njengaleyo, ngoba uKristu uvuko wayengekho ezinhliziyweni zakhe. Babekade behlanganisa ndawonye futhi bahamba baphumela ihlelo batshengise ngobuzibulo babo, kodwa ibandla likaNkulunkulu ophilayo lalinamandla kaKristu, elinye ibandla lalinezikhulu kulo, kodwa ibandla leqiniso lahlala nomoya. Ngiyakuqonda na, kulungile.
So Constantine,
manje lokhu ngakho uKonstantini ukushisela umbuso wakhe ndawonye, nakho akwenza. Wathethela uManikolawu wayeseya kuwo okwakuwuhlobo lobuKristu. Niyakuqonda kokucacile na? BabengamaKristu okubiza kanjalo, bezisho ukuthi bangamaKristu ngaphandle kukaMoya Ongcwele. Ho, ngifisa sengathi lokho kuyazika ukuze ningakudedele kuhambe. Yabo, kwakungamaKristu, amaKristu ehlele ngaphandle kukaMoya Ongcwele. BabengamaKristu ngegama, babengamaKristu ngokuhlangana kwabo ndawonye, bathathe isilo futhi bagcine izinqubo zabo, kodwa benqaba ubuholi bukaMoya Ongcwele. Babengena zibonakaliso nezimangaliso phakathi kwabo, babezisho ukuthi lezo zinto zazisesikhathini esesadlula ukuthi babefanele bamise ibandla ukuze libuse. Sizongena kukho emzuzwini hlobolweni lokubusa. Manje ngakho-ke ibandla likaMoya Ongcwele ladingeka liziqhelanise lona uqobo ezintweni ezinjalo, kodwa ePhekamu konke kwethulelwe ingelosi yebandla lasePhekamu. Niyabo, ngoba kwakuyisibopho sakhe manje kwenza lokhu. Kodwa uKonstantine wayengabukhathalela ubuKristu, wayefuna ukuletha okhokho bakhe abangabaheteni ibandla lakhe lobuheteni, neLaodikeya elaligxile futhi, noma iNikolawu elaligxile futhi lezinze Roma, futhi lalenze ukubukisa okukhulu, futhi iningi labantu lalingamakholwa angamaKristu abizwa kanjalo, agcina umthetho ngegama. Futhi ibandla leqiniso lalilincane ngesibalo, lalilokhu linjalo futhi belilokhu linjalo. Ngizolinda nje umzuzu ngidedele lokho kuzike kujule impela. Nebo,
remember the true church has always been the little bitty group that's been pushed out of the other churches.
Kumulani, ibandla leqiniso belilokhu liqembu elincanyane elifuqelwe ngaphandle kwamanye amabandla. Ibandla leqiniso aligaze lihlelwe, ngoba alisikhona ubuncane okuphilayo, lingumzimba ungaqondakali kaJesu Kristu ophilayo emhlabeni. UMoya Ongcwele uhamba kumalungu, lokho-ke awukwazi ukuhlela uKristu, awukwazi ukukwenza. Ngifuna nina nibambelele kulokho ngalowo nyaka waselawudikeyo manje, futhi kukhumbuleni futhi nikugcine ngoba lonke izwi engilikhulumayo kulikulethephu. Futhi manje khumbulani, kugcinele emqondweni ibandla likaNkulunkulu leqiniso alikaze lihlele. Ibandla leKatolika liyinhlangano yokuqala nga eyake yaziwa ezweni akukaze ngaphambili kwaze kwaba nenhlangano, futhi liyibandla lingumama njengoba amaKatolika ethi linguye. Liyibandla lingumama, umama wamabandla ayinhlangano. IBhayibheli lithi lalinguye, ngakho ukwazi ukuphikisa lokho lapho bethi lelo yibandla lingumama. Ibandla lingumama ufanekiswe esambulweni seshumi nesikhombisa, sizofika kuye ngokuqondile.
Now, so Constantine, with this in his mind, to strengthen his empire,
kulungile manje kakho uKonstantini enalokho enkondweni yakhe kuqinisa umbuso wakhe, njengalokho iRoma belihlale lenza ukubamba izithuthulelo zezwe, kufanele alethe imibono yakhe ebuhetheni bese ethethe imibono yobuKristu, futhi ngandlela thize akuhlanganise ndawonye ukushisela lokhu ndawonye, futhi azenzele umbuso obuye oba ngowesibili kunalutho. Yabo, ngenxa yokuthi waye lokho bekuyomenza abe ngomunye umbuso omkhulu kunabo bonke ezweni. Futhi ngokwenguquko nje waye wayengusombusazwe kodwa engeyena ongcwele kaNkulunkulu njengoba abanye babo bezama kumenza. Wayengenjalo, akungaze kube nento eyodwa ake yayenza ukuthi yazwakala ngisho njengobuKristu kimi. Ngoke kwelinye lamabandla amaningi lawo wabeka isiphambano, futhi kunoma yikuphi okunye ake yakwenza okwakubukeka njengobuKristu, angizange ngikubone ngaphandle uma yena ngalobo busuku wazipenda ezihlangwini zakhe njengalapho, ngoba waba nephupho amaKristu ayeye emkhulekele ukuthi anqobe impi.
Now, then, it would strengthen his empire. And then to do this,
manje khona ke kwakuyoqinisa umbuso wakhe, futhi khona ke ukwenza lokhu wangenisa imikhosi ebuhedeni ngaphezu kwebandla lobuKristu lamaNikolawu. Ngizolibiza ngebandla lehlelo eligcina umthetho kaDama elalibumbeka, waletha imikhosi ebuhedeni yangena kuleli bandla lamaNikolawu, futhi lokho kwakungukuzalwa kobuKatolika. Manje voyage ngicaphela umlando, nginezinkulungwane zabangane abangamaKatolika, futhi bangabangani kakhulu nje njengoba namaProtestani njalo, kodwa amaProtestani ayakwazi ukumpompoloza. Linde nje kuze kuphele lobu busuku, niyabo, uzobona ukuthi nabo benze into efanayo. Ipote ngeke libize ikatela ngokuthi linamafutha. Niyabo, ngoba yinto nje efanayo, umoya ofanayo ofike ngqo phakathi kwabo. Bese kuthi ke nizobona ukuthi kungani ngihlala ngigxeka leyo nto, ngoba kulungile wona kanye umoya okimi. Uma ngizama nokuthile kimi kumemeze, angikwazi nje ukuthula ngakho, ngihlale nginakho. Babiza amatende amakhulu, abaholi benkolo abakhulu bangitshelile, uzokwena inkonzo yakho mfowethu Branham, wenza izinto wathi lokho akusiye indaba yakho. UNkulunkulu wakubizela ukuba ukhulekele abagulayo, UNkulunkulu wakubizela ukwenza okungaphezu kokukhulekela abagulayo. Abagulayo yinto eyodwa nje ukuthi ngingabamba ukuneka kwabantu, futhi lokho kuphela. Abagulayo, ukukhulekela abagulayo kuyinto encane, niyabo.
The message is what we're talking about.
Umlayezo yilokho esikhuluma ngakho, lezo zinto zibuyela muva. Abagulayo, umuntu ogulayo angaphulukiswa abuye afe futhi, kodwa umuntu ozelwe ngomoya kaNkulunkulu nokuphila okuphakade. Ngakho ke uNkulunkulu akahambahambi nje ephulukisa abagulayo kanjalo. Leso sipho siphakathi ngo ebandleni kwenzela umzimba wendawo, esinye bese kuba esinye, bese kuba esinye, bese kuba esinye, nebo lokho izipho zidlula nje ebandleni, kodwa kungaphezu kwalokho. Futhi ngithemba ukuthi niyakubamba kulungile.
The birth of Catholicism, in order to do this, to catch the eyes
ukuzala kobuKatolika, ukuze wenze lokhu ukubamba amehlo amaKristu kanye namehlo abahedeni, ukuwashisela ndawonye bese wenze ibandla elilodwa, Oh, ngifisa sengathi bengina lokho khona manje nje isiqebu sephepha isibekwe ngomunye umuntu phezulu lapha ngobunye busuku bengizosileja futhi ngisikhohliwe izinto eziningi kakhulu zilele ngapha ekunjini lapho benza yona kanye into efanayo khona manje futhi nakuqala ngenkathi nikhethe indoda yokugcina nayikhethayo.
They are working now to find even a Bible that won't hurt the Catholic, nor the Jew, nor the Protestant.
Manje niyabo futhi gine ngizwile ngikufunda ngobunye busuku ngizwanga na futhi nginakho kubekwe ekhaya futhi bebelokhu besebenza kukho isikhathi eside. Manje bathi ngo-62 bazofuna ucaphelane uPapa John wa 22 usefike ucele wonke amabandla amancane angamadodakazi ukuthi yabuyele ekhaya ebandleleni kumama. Ngikakhathazeki ngizokwenza azokwenza uzokwenza asebuyile kakade wathi ngekini ukuthi abuyele emuva asekhona kakade manje njengoba bengisho lelizwe lathi awu uma umnumzane Kennedy ekhethwa amakatolika azothatha izintambo thatha izintambo asevela kwenzile kakade kudala futhi anazanga lutho ngakho ngubani okhokhela othisha babo na bazithola kanjani lezi zinto ukuba ziye ezikoleni zabo futhi bafundise ukukatolika khona ngqo esikoleni na futhi nina bakhokhi intela niyakukhokhela o khona ngqo ngaphansi kwekhala lenu niyabo kanjalo o he wasebenza kanjani futhi iBhayibheli lathi wayeyokuthatha ngokuthopha futhi wakwenza nebo kunjalo nebo khokhela intela entweni engekho ngakho-ke wo kunokuningi kakhulu okungashiwo lapha ngizodingeka nje nginqamule kulezo zindawana futhi ngibuyele emuva futhi ukuba ngikucoshe.
In order to get this thing to working, Constantine
ukuze ngithole le nto ukuba isebenze uKonstantini wamisa okuningi ukuzijabulisa kwezo ukuze adonse kunaka kwakho kokubili umhedeni namakristu kungene ebandleni. Ngabe ninomkhondo wokokomoya na ngabe niyacabanga na akuwona yini lowo umlayezo ohora na.
The church has bunko games, parties, giveaway cars.
Ibandla lilimidlalo yokuluthana maphathi ukuphisana ngezimoto nokubaxubanisa nje ndawonye ukushisela lawo mandla emuva ndawonye baze bathola indawo yokugadla khona lapha nje. Manje lowo ngumlando umuntu akanayo imbazo kuyigaya bayacaphuna nje okwenzekile kodwa yena wakwenza washisela ibandla ndawonye ngokuba nokuzijabulisa kwezwe ukuhlanganisa ibandla lamanikolawo. Manje khumbulani wayengakwazi ukuthi intelelo bandla elizele ngokusha kabomnumzane hhayi nanoma yiliphi lawo kodwa ibandla lamanikolawo eligcina umthetho ngegama laye ngeke kuphi.
What do we have in our Protestant churches?
Futhi zinani emabandleni ethu eprotestane na masapa sopho ukuzijabulisa ukushishiliza ngesikeithi wo he ukuthengiswa kwamarage nakho konke kunye nabo. Manje uyazi ukuthi lelo iqiniso awu manje uma lelo kuyizi likankulunkulu bangane yiqiniso futhi wonke amabandla eprotestane anecala niyabo. Manje ukaze kube icebo likaNkulunkulu ukuba namasapho esopho nemitanso ezindlini ezingaphansi nako konke lokho abakukhubezayo ukukhokhela umelusi nezinto ukuba abantu bafundiswa nje ukukhokha kweshumi kwabo lokho bekuyoba yikho konke kukho. Lelo icebo likaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu unecebo kodwa umuntu ufuna ukwenza icebo lakhe ukupastelisa icebo likaNkulunkulu. Kulungile manje kwenzeni lokhu bona bahlanganise ndawonye basebenza elasekuqaleni babumba ibandla elikatolika langasekuqaleni kamuva wathi ke emkhandleni wokuqala umkhulu waselesiya ngenkathi ngifunde lokho ngavele ngawo kamadolo ami.
The Great Nicene Council had taken place in AD 325.
Umkhandlu omkhulu waselesiya wenzeke ngo-AD 325 bonke bahlanganiswa ababhishobhi nobaba benkolo yobukristu bahlanganiswa eneyisiya yingaleso sizathu ibiza ngomkhandlu waseneyisiya ngo-AD 325.
and about 1,500 delegates.
Futhi cishe iziyambele ezingamakhulu ayishumi nanhlanu zeza engqungqutheleni noma umkhandlu cishe iziyambele ezingamakhulu ayishumi nanhlanu nabangafundele lutho badlula ngesibalo ababhishobhi ngokuhlanu kokukodwa eziyambelini.
But yet through the Nicolaitans, the coal farmers, and
Constantine,
the same crooked deal
as the Democrats esikwegwile eqembi ledemocracy elidlale kulento yokugcina manje kunjalo manje asinginga futhi ama Republicans abengaba ophansi nje kodwa ngikhuluma ngento yodwa abayifakazisa uEdgar Hoover eCalifornia nezinye izindawo eziningi babe naleyo mishini yokuvota ibekelwe lapho ungavota khona umnumzane Nixon wawuzofanele uvotele uKennedy ngesikhathi zifanayo akabanga nathuba.
Well, now that they've proved that wrong, then why don't they do something about it?
Oh, manje njengoba sebefakazisile lokho kungalungile khona ke kungani bangenze ukuthile ngakho nazi kulehoreni yiloko ke sisesikhathini sokuphela bayakwazi bakufakazisa ukuthi baqinelwa futhi manje ngeke benze lutho ngakho. Lokho kwakuyisembathe esiqinelayo emuva lapho futhi nakhu ukuzalwa kwakho futhi ukungenisa umuntu othile kulethe imfundiso ethile imfundiso yamanikelawo eyake yaba nje izenzo manje sekube yimfundiso izinsuku zika-Al Smith kwakuyizenzo kodwa manje sekube yimfundiso manje kulapha kungaphezu kwethu wo uzoba ngumongameli onobuhlakani akukho kungabaza ngalokho engqondweni yami impela kwisigamu esilandelayo aze akwazi ukushiselwa ngaphakathi atholele ababahetheni namakristu agcina umthetho ngegama eshiselwe ndawonye basebenza amabhayibheli ukuzama ukukuhlanganisa uphapa ukhadinali umbishopu omkhulu wasengilandi umbishopu omkhulu wasecanterbury ngahlangana naye ngamxhawula ngakhuluma naye mina ngenkathi ngisengilandi amasokisi yamade ashaya cishe ezincwilini zakhe futhi ho uhlobo lomfoqo-ke okuhlikisayo kodwa waya ngale ukuhambela uphapha okokuqala behambela amakhulu eminyaka kwakuyini na sisehoreni lokugcina yingakho ngibi lapho kuluba busuku esikundleni saphandle lapha emsamo ndawondawo ngizama ukushumayela nokukhulekela abagulayo futhi angikwazi ukuhlangana nabo bonke emisamo le milayezo iphindelelwa futhi yingelesi sizathu sikuthathe kwithebu futhi sikuthumele ezweni bangahle baxwayiswe futhi babuyele enkolweni ngisho nasekupheleni konyaka wamakristu ujuda ngaphambi kokuba kulotshwe encwadini yesambulo ujuda ongcwele ufanele ukuba ngumfowabo usingamfowabo kajesu wathi ngifuna uyilwelwe ngobuqotho inkolo eyethulelwa abangcwele baqala ukusuka kukho ngaleyo nkathi emva kokufa kwenkosi ujesu futhi manje kuqhele kade kangakanani kulobu busuku na niyabo.
This first Nicene Council.
Manje lo mkhandlu wokuqala waseNicaea futhi kwakungo AD 330-325. Cishe ziyambele zingamakhulu ayishumi nanhlanu nababhishobhi abathamela umhlangano kodwa babalawulwa enkungwini emkhandlwini onesivunguvungu owawuyikho futhi babalawula futhi bavotela ukuthi amanikelawo athathe izintambo. Futhi lokho kwakungukuthatha ilonke ibandla bese kulibeka ngaphansi kokungamela kophapha noma ababhishobhi noma kuthize kuthatha amandla ebandleni futhi kulinikezela kubabhishobhi ukuthi ababhishobhi bafanele balawule ibandla futhi yena kuphela owayengasho noma yini ngalo. Ngiyena kuqaphela ebandleni elikatelika namuhle na awukwazi ukufunda lelo bhayibheli lokho kusikho kwakho kuli umusha lowo ngumbhishobhi yabo lapho kuvela khona na manje ningabona lokho amanikelawo ayeyikho ngaphambi kokuba kuqale kukhala nokukhasa lazalela khona labo lelo nkiliso futhi ngakuluhlobo lobukristu namanje kusenjalo.
And then the Protestant type shot after.
Bese kuthi ke amaprotestani afanekiswa kulo iBhayibheli esabulweni ishumi lesikhombisa lathi umama namadodakazi sizofika kukho ngemuva kwesikhashana inkosi Thanda manje niyaqaphela kuyafana namhlanje bathathe izintambo manje Constantine wasebenzisa isu likaBhalamu.
I want you to try to listen as close as you can.
Ngifuna nizame ukulalelisisa bangeni ngakwenza manje washo lapha iBhayibhelini lapha uyibambisisile inkolo yami manje kukhona okuyinzosana nginakho ngawe ngokuba unabo wena ngokuba unabo lapho hayi laba lapha kodwa lapha ya banabo bona unabo ebandleni lasephikami yabo Mama isifundise sikaBhalamu wafundisa uBhalaki ukuphonsa isikhubekiso phambi kwabantwana bakwaIsrayeli sokuba badle ukuhlatshela izithombe nokuba bafebe. Manje uConstantine wasebenzisa iso elifanayo uBhalamu alenza babe nomhlangano ngemuva kwalo mhlangano womkhandlu lapha wokuthi amabhishobhi babekwa phezu kwamabandla nokunye kulibusa futhi bathathe wonke amandla kwabangafundele lutho futhi babengenakuzicabangela kanjalo babengenalo naliphi ilungelo lokuhumusha imibhalo nokuthi konke kwakukuba priest kwakungukuhumusha imibhalo. Ekugcineni ngemva kwesikhashana benza umphristi enkosi futhi bona umbambeli okwakunguphapha kodwa manje sebefike endaweneni lapho bekubeka khona konke ukuqonda kungokomphristi nenhlangano yebandla ithi ngekile ukuba ifike iBhayibheli bathi ngekile ukuba benze lutho futhi kusobala bona iBhayibheli ligodliwe kubo futhi manje sebezithwese konke phezu kwabo uqobo futhi kwavotelwa phakathi kithi ngoba kwakukubukeka kukuhle kwakubukeka kukuhle ngoba babe nothile nokunye nokunye futhi wanikeze ulo mhlangano omkhulu lapho esebize ndawonye uConstantine wanikeza ababhishobhi zakhiwo ezinhle wabamba imali ethile futhi zonke lezi zindawo ezinkulu zokukhulu njengezakhiwo wanikezela lezi ebandleni ukuthi bangazisebenzisa njengezindlu zebandla zaziyizakhiwo ezinhle zonke zilungisiwe kanjalo njalo ngakho wazinikezela ebandleni. Ngaphandle kwalokho waqokisa laba ababhishobhi ngezingubo ezinkulu ezinde nezingubo zangaphansi nezinto ngaphansi kwabo futhi ngaphandle kwalokho wababeka phezu kwe noma wakha indawo ephakeme njengale wasebabeka phezulu lapho njengezithombe futhi ngaphansi kwabo wenza amatshare emabula ngaphansi kwabo futhi wenza konke lokhu kuguqula isuka emboneni ubuheteni ngaphezulu futhi engenisa ubuKristu kukho ngokuthatha umbhishobhu wabo. Yabo babele basesesithombe babeka umbhishobhi yabo emenza ialtare into efanayo futhi emenza uNkulunkulu wabeka phezulu umbhishobhi futhi wayenakho konke ukusho wamqokisa wonke njengoNkulunkulu isikhundleni sokumbeka njengoNkulunkulu babo babaheteni bamqokisa engubende efanele neyaqoka uJesu yabo futhi bamenza wabukeka njengesithombe nje esihlezi lapho. Wo, ngacabangela ukuthi umheteni washo kanjani. Awu, ngingakwenza lokho. Kukhona umuntu ongasiphendula besikhuluma lesithombe kodwa lo muntu angasiphendula. Amaphristu acabanga kanjani? Awu, lokho kulukile nje. Manje singenze noma yini sifuna ukuyenza ngoba kukhona uNkulunkulu wethu. Singavele nje singakhuluma kuye. Angasiphendula ukuthi yasenzeni. Uma sona siyamtshela ngakho simnikeze ukuthile okuncane nokuncane. Senze ukunikela ngomkhuleko okuncane noma ukuthile. Futhi into yokuqala niyazi. Zonke zilungile. Bese sibuyela muva siphume siphinde sizizwele sikhululekile futhi. Asithikekile ukuba sizikhathaze kalutho. Wo, lokho ubukeke kukuhle impela kusakweza emqondweni enyama kodwa usoze wahlokoleza lokho phansi umntwana kaNkulunkulu ozele ngobusha abagaze bakwazi ukukwenza ngokuba uyazi ukuthi ngubani okholiwe futhi wakholiseka ukuthi uyakwazi ukugcina lokho okuzinikele kuye ngokubelele nalolo suku futhi sikhohlwa izinto ezedlule sicindezela sijonge emgomweni wokubizwa kwaphezulu kuKristu. Amen. Wo, ngibonga kanjani. Yacharele mabulu angaphansi kwakhe ehlezi phezulu lapha egqoke ngempela ibandla elihle wohe bonke babelungisiwe kulungile futhi leli altare lalindlaliwe leli altare lemabulu lilihle benifanele liyobone into efanayo lendlaliwe ngegolide laselithiwa gqwagqwa ngamatsheli gugu ubucwebe kumeli altare lihle Kwele kanyo kufaka kwa zindo kwa gungo kwa maniko lao kuchi kwa gungo kwa baheteni ni abole kuchi wenzeni na wachete mikose beteni mibone beteni kuchi wachete mkristu abandaya kina umcheche kekama ayenga zilu ucho alungono ayenga na moya ukwele ukubahola ngo kwa shugile kuchi wabenzele unkulunkulu lape mtabeni kuchi wabenzele i altare unkulunkulu kubatale lapo uguze achete lele zolo zabo Ningabaka moya na niyakuqonda ngikuqondile na ndiyabona ukuthi kuyini isono sethule kuthethelela mhlabeni ngicabuni lokho endonini yami lokho umlando ngeze ikhasi nenombolo yemlando ongcwele ngokufanayo nje njengoba ngingakutshela uGeorge Washington noAbraham Lincoln nempi yaseGettysburg kanjalo njalo impela zonke lezi zinto zingumlando engiwucabunayo lapha
That it was very fitting to not to
Manje,
the born again.
Wakufaneleka kakhulu hayi kuleli bandla elizele ngobusha xa wona umzane awu ngenkathi bebeka indoda phezulu lapho manje ukuba ngumbishopi oyintshongo ukuphindaphinda imikhosi kusobala lokho ngokugijimisa ivangeli eligcwele leyothi ngqula phuma kukho kusenzeke lanamuhla Leyo minyaka iyadlulisa nje yeqa njeni yabo olunye ohlobo olunye usuku wonke nkathi bebeka isikhulu phezulu lapho njengonkulunkulu futhi abe nemikhosi yembalo ayishiwo futhi kaphelani ukuthi beheteni bakhuleka kokhokho babo bafa futhi ibandla lamaprotestane eliyosuku uma bese lithi ngiyakholelwa ebandleni elingcwele liroma katolika nesidle sabangcwele nina mamethodisti fihlale ubuso benu amapresbyterian namaluthela Noma yini ngikuselana nabafileyo kungubugozi bemoya yabangasekho impela kodwa manje umprotestani akakwazi ukuhleka umkatolika wenze into efanayo wenza lokhu kuvuma kwanele konke ukuthi ukhole into efanayo wapapathizwa wabuyela ngqo ebangeli likatolika ngompapathizo wakhe wamanzi ala futhi ehlekisa ngabantu abazama ukuphila kahle kanjalo yiye ebandleni futhi ubone abantu bememeza ngaphansi kwamandla kankulunkulu futhi bame ngaphandle futhi bahlekise ngakho konke lokho niyabo imimoya yifi abantu bayafa kodwa hhayi imimoya niyabo umoya ngcwele ufi wakujesu manje usebandleni lakhe iyohlala ukhona aze afikele ibandla lakhe ngoba liyingxenye yakhe niyabo Noma bashishisi bahlekisa ngabo lapho ngalolo suku basahlala lapha namuhla uNkulunkulu uthatha umuntu wakhe kodwa hayi umoya wakhe emhlabeni devil uthatha umuntu wakhe kodwa awukaze umoya usuke emhlabeni Yabo baphristi abavume ukufa kukaJesu lowo wathi wayengumbhuli noma uthebele labo bafo babekhona njengoba zonke izinkolo bezingaba njalo kunjalo Mamazi lo mphalo ngencwadi letha kodwa babengakwazi ukuhunyushwa kweqiniso kwawo babe nomqondo wabo siqu futhi babengeke balalele lutho lunye bese ke bamola futhi bangazi babengahluleka kanjani ukubona ukuthi uJesu wayengafaneleki kuyo yonke into wonke umprofeti wake wakusho ngaye na kodwa babephuphuthekile futhi uNkulunkulu wathi waphuphuthekisa amehlo abo ngenhloso ukuze sibe nethuba lensindiso
Now the Bible's predicted again that he'll
we Bajepepeli labikezela futhi ukuthi uyo ukuthi sizonyakeli uPentecostali uhambaze okuhawukelo kuphuthekile kanti kawazi lasoke isibo sebandla iPhiladelphia Oh ni nama baptist yagcina umthetho kegama ama presbyterian nama pentecostal niyabo nakho la nikhona ngezinye izigatha ngiqondile lokho kuwe ohlezi lapha ngisethepini yabo futhi ngiyazi ukuthi kuyapi niyabo phenduka buyele ephepelini buyele kuKristu
all right But that's what taken place.
Kulungile, kodwa lokho kwenzekile evangeli ligcwele lafuqala ngaphandle. Izibonakaliso nezimangaliso ebandleni zaxoshwa. Kwathi lapho iqembu likamoya ongcwele laxoshwa phakathi kwabanye. Kodwa baphika ukuthi wabakhona usuku lunjalo. futhi kwaba kuloko futhi benze into efanayo namuhla kunjalo impela niwubona umoya wakho na
As I told you at the beginning, put on your spiritual thinking.
Yego bangilitshelile isiqalo, qoka ukucabanga kwakho kokomoya, vumela uNkulunkulu avule inhliziyo yakho. Ungabi nobandlululo, hlala ulalele uthi, "Moya ongcwele ngambulele." Ngiyakubona nakho. Nkosi kubi nama baptizi abapresbyterian ngisho namapentekostali abanje kumkhosi wenkolo into kuphela abayenzayo ukushaya upiano ukuthile noma okunye ukuxuma phansi laphezulu kwesikashana futhi lapho nje upiano selumile bayavunguza baphume bakhohlise bantshontsha baqabamanga konke okunye kodwa kwangempela nolako olanele kulwa nesayilindilinga bakhulume ngawo wonke umuntu nakho konke yabo nakho lapho ukhona hayi kuphela i-Methodist Baptist Presbyterian Katolika kodwa ibandla le-Pentecostal onyakeni oselawudikeya lapha Ngokungani ningabuyele muva kulokho lokho okhokho benu ababenakho na ingani singabuyeli kwiPentecoste yangempela engcwelisayo futhi igcwalise ngomoya ongcwele letha uKristu kithi na ilokho esikudingayo kulungile manje kuyafana namuhla
Now the word Pergamus
Manje igama phekamu lisho ukuthi shadile lona kanye igama phekamu lisho ukuthi shadile
Christianity that is the Nicolaitan side the formal side married to the state
ubuKristu lona uhlangothi lwamaNikolawu uhlangothi olugcina umthetho ngegama bushade nombuzo nemikhosi yabethenu imikhosi yabethenu futhi kwakungukuzalwa kwebandla leKatolika ngalolo suku manje noma bani yazi ukuthi ibandla leKatolika langeni semkhandlini waseNaisiya ngaphambi kwalapho lalibiza ngokuthi iNikolawu uNkulunkulu okusho ukuthi Nikho ukunqoba noma ukwahlula abantu abangafundele lutho Kuthi labo sebenze lokho babengafuni umoya phakathi kwabantu uthi abelusi okusho abelusi bezimvu ukuvumela umoya ongcwele wena uthi kungani umpriest angeke abe ngumelusi wezimvu na hloboluni lokudla akondla ngalo na ngabe uthola imiphumela efanayo ababenayo usuku lePentecost na ukuqinisekile kunjalo yethi Maria noma ubani obone lokho ePentecost na ubunikela ngemikhuleko konke lokhu kufafaza ukuthi lula ukusebenzisa uNkulunkulu ongumthathi yemunye uze intatyana umoya ongcwele uze ukuthele kuphi lokho ePentecost na iJesu wathi yindlu yayizeli mayazi ngokuqinisekile uNkulunkulu umenzile lo Jesu ofanayo enambethele esibambaneni kokubili inkosi nokuKristu unjalo sizithelapi lezo zinto na bunikela ukwasekuqaleni futhi wabumbekela ebukatinekeni manje wena uthi hawo ngijabule impela ukuthi angikho phakathi kwabo manje ungaqiniseki nje kakhulu niyabo manje khumbula ubuKristu bunikela manje uyayithola indaba na lalisisa ngaphambi kokuthi sithi siqhubeke ngifuna nikuthole uma sihlala lapha kuze kube phakathi kwamabili ngakho ke ngoba mfowethu ngumphefumulo wakho wena ungathi hawo ngingowe lokho akusiko uma ungakawuthola umengcwele mfowethu Kachalo ukuthi ungowamabandla amangaki ulehlekile
If you are not born again of the spirit
Umongazele ngokusho ngomoya kaNkuluNkulu ngobaphathizo kamoya ngcwele ulehlekile ngoba unakho ukuphila kuphakade futhi kuphila kuphakade kuyi yona le kuphela uNkulunkulu azoyivusa ngoba yikhole kuphela ukuphila kusasele Umuhla mhlombile njengoba ngicaphunile lapha iagricultural hour bangaki abakumbulayo umfowethu Spurgeon omdala umshumayelo Methodist enhla eHenryville na uhlobo ludala lumangalisayo Sasihlele emthonjeni kaice cream kwa red finish ngolunye usuku sidla ice cream futhi sasikhuluma ngomhlangano engakinawenza lapho ne agricultural hour yayidlala futhi ured wayenesipika esincane sivuliwe somsakazi wakhe ubekwe laphaya izindawo ndawo babekhuluma sizathi umlayezo wawuvele luzile kodwa i-4H club yayino enomshini owawungaguqula uhlamvu lukambila babengafaka i-calcium ne-potassium lapho konke ohlambini futhi ulenze libukeke ncamashinje njengoba lwenziwa nge Before age, I know, as I anticipate, see what you mean, or Bugega, Gonga, Pelaga, Kun, which you got keep up for the Sanders again, or couldn't send the mean, or to the Sanders again, Mchini, or whooping the mean, the local Galapa, local Mchini, or whooping Dula, we are going to trouble of Fana, your is in Pepe Les, is on Bila, Siko Zombila, Japelani, or Unga, we is as art and the near science, Yokuaningera, Futi Ubu Siga, Ubu Sakanis, Ubu Satavo, Futi. Ongeke uhlukanise olunye kolunye lwalo nenani elilinganayo lepetroleum inani elilinganayo lecalcium no nomsokama yonke into eyangena ohlamvini lodwa kwakukolunye.
He said the only definite way to know that which was grown in the field and which was made by
machine. Wathi lokuphela ukucacile ukwazi lolo olwakhulisa emtimini nalolo olwenziwa kumshini zimbele zombili ezicela isandla futhi zombili izabola futhi lolo olwenziwa kumshini ngeke luseqhumo futhi kodwa lolo uNkulunkulu alukhulisa lwaphila futhi ngani na ngoba alumilanga. Futhi ngahle ukubeka njengomkristu uziphathise umkristu futhi wenze zonke isenzo esihle obungasenza futhi uphile ngokwethembeka ebandleni lakho kodwa uma ungamilanga ngomoya ongcwele ukuphila kukaNkulunkulu ukuphila kuphakade kungena kuwe hhayi ngesivumo kodwa ngesipho sikamoya ongcwele. Uthela kanjani na? Udokotela wathi ngosuku lwePentecost lowo wabhala izithako zomuthi nokusetshenziswa kwawo phendukani lona lowo babhathiza egameni likaJesu Kristu khonakeni yakuphiwa isiphiwo sikamoya ongcwele. Isiphiwo sikamoya ongcwele singikuphila kuphakade lokho yonto kuphela uNkulunkulu azoyivusa yona nto kuphela enokuphila angakuvusa niyabo yona nto kuphela engahamba ngiyethemba lokho okucacile uNkulunkulu siphe lokho okucacile. Manje amaniko lawo ayaseba nohlangothi olugcina umthetho ngegama futhi ashada nebandla labahetheni lingenisa amaltare amahetheni enza amaltare amaKristu angenisa uNkulunkulu wabahetheni futhi wakwenza ukuba kukhulume futhi uxoxe ngesimo sombhishobhi sala phezulu lapho wakugqokisa ingubo yende futhi wakwenza kwabukeka njengoNkulunkulu. Yabo kusiko kungaphandle lokho kungaphakathi lezo zinhlamvu ezimbili zombili zazibukeka zifana kwakungesiko kwakungaphandle kwakuyilokho okwakungaphakathi yabo ingaphakathi kuphila. Hawu kwenziwa lapho futhi leyo kwakuyindawo yokuzalwa yebandla likaKatolika langasekuqaleni kwakungumama wawo wonke amabandla amahlelo. Manje wena uthi awu mina mfundi Branham beleke inqobo nje uma ngingezile iKatolika manje umzuzu wode nje alesime lapho umzuzwana nje empeleni futhi asiphenge manje sabulele isahluko seshumi nesikhombisa umzuzu nje sivele sajika nje ngokukho manje lesi isambulo sana uJesu Kristu emabandleni akhe njengoba ngifunda lalelisisani. Kwase kuza enye yezingelosi eziyisikhombisa ezazinezitshe eziyisikhombisa yakhuluma nami ithi woza lapha futhi ngitshengise wena ukwahlulelwa kwesifebe esikhulu esihlezi phezu kwamanzi amaningi. Manje ukuze ngibe lofakazi bangako waziyo wesifazane ebhibhilini ngaso sonke isikhathi ukuthi kunikezwe ngesifanekiso kusho ibandla kulungile bangako waziyo ukuthi isifebe esikhulu khona lapha esahlukene esifanayo ngumuzi ohlezi phezu kwamaqhuma esikhombisa kulungile.
And now how many knows that
manje bangake waziyo ukuthi iBhayibheli lathi amanzi lapha sithezi phezu kwamanzi amaningi hayi amanzi kodwa amanzi amaningi futhi amanzi asho abantu ngani uthole sehluko seshumi nenhlanu ungabona lapha nebo ivesi leshumi nenhlanu nebo yayisithi kimi amanzi owabonayo lapho sihlezi khona esifebe angabantu izixuku izize nezilimi nebo nebo. Manje lo lesifazane wayengumhlubuke wayengeziye na manje lokhu ukufundisa ngakho ke ufanele ubeke unembeza wakho ngemva kwakho manje yabo ubizwa ngokuthini lowo wesifazane ongcolile isifebe ngowesifazane ongathembekile esivumweni sakhe somshado. Manje ibandla ebandleni likaKatolika lizisho ukuthi lingumlobokazi nonkosikazi kaKristu ngisho nezindelakazi izigunde ezinwele zazo azinayo imizwa yokulangazelela yonke imizwa yokulangazelela kuKristu ngabe kunjalo na impela noma ubani. Given esisekelweni sekatolika nebonke ne-artifacts of our faith nezincwadi zabo namaprotestanti enu namabhaptisti nanoma yini enikukholwayo lapho endlini yami yokutetisha ngakho-ke ngiyakutetisha ukuze uma kukhona osho noma yini wuphezulu ngingakusekela ngqo ekushoni kwakho niyabo ngakho-ke ihora selifikile lokuba lokhu kuphume manje yinto yokuqala uNkulunkulu wayezohamba ancamule isizwe ekhombisa izibonakaliso izimangaliso nezibonakaliso ezinkulu ukuze abantu bezokwazi izimvo zikaNkulunkulu ziyalazi iphimbo lakhe ziyazi ncamashi kufanele uthole kuqala uyaphuma ngale kokwaziwa bese ke uvele nje wenzani na uyabalimaza kunekuqala makuvumele uNkulunkulu anakekele lokho niyabo ngizonikhombisa ukwahlulelwa kwesifebe esikhulu manje uma wayeye lokho kuleke wayengozifazane eziyisho ukuba ngothile oku wayephinga ngabe kunjalo na awu kuleke uma kwakuyibanga laliphingela uNkulunkulu ngabe kunjalo na khona-ke ukuphinga kungaba ukuhlobonga ukuhlobonga kokomoya uyafundisa ukuthile kubantu okungesilona izwi likaNkulunkulu ngabe kunjalo na lifundisa ukuthile okungenalo iqiniso lokho ngamanike lawo niyabo ukuza lapha uhamba ngokubeka ophapha nabapristi nokukhipha umoya ongcwele izinsuku zonke zibangaliso seledlule futhi iphepheni lathi ujesu kristu onguye izolo naphakade iphepheni lathi phendukani lowo nalowo wabhaphathiza egameni likajesu kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu lithi uyise indodana nomoya ongcwele fafaza uthele ndawo zonke woheni yabo kulungile bhekani ukuthi lona wesifazane wayenzani
whom the kings of the earth
afeba nazo amakhosi omhlaba nabakhileyo emhlabeni badukiswe yiwayini lobufebe baso dakwa ukubulala ukubulala ukubudubula noma yini ke mfowethu badakiswe yilezo zinto ngempela yabo iwayini lokho abelana ngakho niyabo iwayini laso lobufebe baso ake ngitshele ukuthile umama wami wayekatelika futhi ngizo kulungile manje wena uthi lokho kubi manje linda nje umzuzu wamaprotestane ngikhuluma kulaba emathephini niyabo
so he carried me away in the spirit into the wilderness and I saw a woman setting up
yes, on a yes, straw. Ngikumoya futhi ngabona isifazane khwele isilo esibomvu manje igama elithi okubomvu libonisane na libonisa okwasebukhosini kusho ngiqonda ukuthi kusho ubukhosi ukwethembeka kwasebukhosini yabo njengamakhosi lokungenokulo sicela amagama enhlamba sinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi manje amakhanda ayisikhombisa ayizintaba eziyisikhombisa umuzi ohlezi kuzo futhi lona wesifazane ungumuzi siyazi wesifazane wayembethe ukububende owesifazane isilo sasibomvu kodwa owesifazane wayembethe ukububende manje angikaze ngixwayise ngolunye usuku kunamakhethini amathathu angazi ukuthi ngizophila isikhathi eside kangakanani kodwa kukhumbuleni lokhu njengoba nginitshelile eminyakeni eminingi edlule qaphelani irashiya kunamakhethini amathathu kukhumbuleni lokhu kukhona ekhethini lensimbi kukhona ekhethini loqhalo ishayile ebomvu nokunye nokunye futhi kukhona ekhethini elibubende liqapheleni lelo khethini lowo ngumkhohlisi kuningi kakhulu owesifazane wayembethe okububende imibala ebomvu evunule ngegolide amatshe alinani nangamaphalele niyangikhumbula ngikhuluma emuva lapho ukuthi i-altare lokuqala laliyini lamanikolawu na niyabo owesifazane ibandla
having a golden cup
ephethe isitshe segolide ngesandla sakhe niyakumbula na igolide lemboze yatshare isitsha wayenikeza abantu sicwele amanyala okungcolileyo kubufebe bakhe ilokho akunikeza abantu babekugwingwe impela badakwa yikho ukudakwa nje zonke lesi zigejane se-irish ne-french kanjalo njalo basike umphimbo wakho uma usho into eyodwa ngokumelene nalelo bandla ngela bazokwenza nebo nasebunzini lakhe kulotshiwe igama imfihlakalo ibhabhiloni manje ibhabhiloni lasuka kuphi na ukusuka ebhabhiloni kwakhuphukela ephegamu futhi kwaba usathane eshintshe isihlalo sakhe wo ngifisa sengathi besingadlula kuso sonke isambulo ukuthi beningakubona
Babylon the great the mother of harlots a mother of
Ipapilo lelikhulu ninawezifebe unina wezifebe nowamanyala omhlaba wayini na unina wezifebe labo kwakungesiwa amadodana kwakuyiwe na ibandla labo yebo mnumzane wathi ngabe ibandla alibizwa epepenini ibabiloni yabo encwadini yabo uqobo kulungile.
Now if she was a prostitute, a whore, and she
Maja
was a mother of
Potiphar, isifebe kazi futhi wayengunina wezifebe wayefanele ukuba namadodakazi futhi uma ayenga wadodakazi ayenga amantombazane ayenga amabandla manje lave laphi ibandla lamaprotestani na ngabe kunjalo na uyini umehluko phakathi kwezifebe kazi lesifebe na into efanayo.
Martin Luther
wapuma okuzokuqula okunikeza ibandla leqiniso ithuba Wesley kuqhubeke kungene Pentecost futhi bonke babuyele muva ngokulowo mqondo wenikwe lawo wokuhlela nababonisa abakhulu nakho konke okunye futhi wabuyele muva ngonke mbhaphathizo ofanayo ababhaphathiza ngawo hlobo olufanayo imikhosi efanayo ngisho nabaningi babo nobukhathekizini noyethi Maria hayi yethi bo Maria kodwa yini le ethi ayibe yinto efanayo na leso sivumukholo sabapostoli ngikhombise sivumukholo sabapostoli ebhayibhelini mfowethu uma babe nesivumukholo izenzo zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili yilokho abayala wonke umuntu ukuba kwenze wabe umuze kuphi umpostoli enze isivumukholo ethi ngiyakholela ebandleni elingcwele eliroma katolika ngiyakholela kwinhlanganyelo yabangcwele.
When the Peter, the one that had the key,
lapho uPetro lo wayenze isithulele wathi angeke omunye umlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu kodwa uKristu Jesu.
But look at the Protestant churches. What did they do?
Kodwa bukana mabandla eProtestani benzani na? Abanelisekanga ngomunye walabo abaphuma waphuma nesibusiso sePentecost. Njalo impela. Ngisho mathini Luther wakhuluma ngezilimi kunjalo impela.
Excuse this.
Wasicelisele ethi uNkulunkulu lamagama asabekayo engiwakhulumayo futhi angazi ukuthi ngithini. Niyabo impela wayekholela kuko impela wakwenza. Ngizazi ngakini babe no moya kodwa babehlala bedonza uthi benze izinhlangano ngemvako kuba labo basungulu bokuqala sebeyambile ukube nayekela ibandla lamothi luthela liqhubeke uthi ningalihleli beliyoba iPentecostal liyini ibandla lePentecostal na ngiqonde iPentecostal ngempela hayi hlelo manje kufana nje nepote neketela futhi niyabo kodwa benze into efanayo futhi lokho wabukuyisela muva kumunikelo wawo njengoba nje benze kuqayeni bangako kubonayo lokho nathi nini amen njalo manje ukuze nje ngibe nezwi leni ukuthi niyakubona
see a mother of prostitutes.
Yebo unile zifebe uma eyizifebe baba kanjani izifebe na ngokuhlobongela izini kaNkulunkulu uma izini kaNkulunkulu lathi iphenduka futhi ubhaphathizwe egameni likaJesu futhi wonke umuntu uphakathi lapho wabhaphathizwa egameni likaJesu Kristu bese ke uthathe uyise ndodana nomoya ongcwele lobo kubufebe ngabe kunjalo na. Kuthi uma umbhaphathizo wephepheli ungukucilisa bhaphathizo kusuka egameni lesikrike khona-ke ukuthola kanjani ukuthi ukufafaza nokuthulula na lokho kungena kuphi na uma ufake esikhundleni kuxhawulane noma kuthatha ucwezu lwegege linoshukela odebeni lwakho bese uligwinye noma ubuthize obunye obunjalo kube umoya ongcwele futhi umoya ongcwele wavela ezulwini njengomoya ovukuzayo onamandla futhi wagcwalisa abantu futhi wabenza bakhuluma ngezilimi futhi bamemeza futhi baziphathisa okomuntu odakiwe futhi ufake esikhundleni ukuxhawulana noma ufake incwadi yakho ebandleni noma okunye kufana nalokho uzoze uphume kanjani endleleni yokuhlobonga ngokomoya na manje zibuze lokho nje zicukuzeli imiqondo yenu vulani inhliziyo yenu niweqotho bazalwane sisekupheleli komgwaqo lemihlangano ayihleliwe nje lapha ngeze yayiyalwa nguNkulunkulu ngiyakukholwa nje impela njengoba nje ngiyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe ngikusho egameni likaJesu ukuthi uNkulunkulu wabeka phezu kwenhliziyo yami ukuba ngize lapha angitholi napelo wodwa ngokukwenza ngingade ngibe ngaphandle lapho kulekela bakulayo ndawo noma ukuthile njengalokho noma ngingahle ngibe phandle ngaleya ngiye kodoba futhi ngidonse imali yami ngokufanayo nje ngithole ihole ebandleni Kodwa uNkulunkulu wakubeka enhlizweni yami, angikwazanga kukhala kukho. Ngakubeka nje ngikhala kimi kukho, futhi ngenza konke engingakwenza. Ngilapha ngegama leNkosi, ngenza konke engikwaziyo ukuthi kwenzeka kanjani. Ungakuvumeli kukudlule.
Now, Protestant?
Manje, Protestane, uyakubona ngikuqondile ngebandla leKatolika neProtestane na. Nje elilodwa nje liyefana nje nelinye. Kunjalo impela. Manje kusho ukuthi ishadile. Iphekami lisho ukuthi ishadile. Manje ake sithathe wathi unabo phakathi kwakho nesifundo sikaBhalami. Ake nje sithathe lokho. Ngabe sina sesikathi na. Ngizophuthuma ngokusheshe ngingakwenza. Noma ningaqoka kulinda bese libona ukuthi singabuye kuselina. Baka nje abangaqoka ukuthi sikhubeke isikashane esidana na. Asikulukile manje ngiyazi ukuthi uyashisa phakathi lapha futhi uma uhlela uthule futhi ushisa. Ucabangani phezulu lapha nani yabo. Kodwa wo sizama ukubalekela leyo ndawo eshisayo niyabo lokho yilokho eyikho ngokuba siphakade manje kusobala ngenkathi bemise ibandla linjalo yini eyenzeka na manje lalelisisani bantwana bami yini eyenzeka na ngani kusobala lokho kwakhipha umoya ngcwele ebandleni ngo akumangazi akekho kuba bishopi babo owavusa abafileyo noma wenza izimangaliso futhi nabo bekhuluma ngabanye balaba abangcwele bese bandleni labo bayiphikishela into kodwa bathi kubo bukalujoni wase-Ake leyo ntombazane lesincane ngiyanibuza abantu abayikatolika noma nina amaprotestani noma ubani kini ujohni wase-Ake osukini lwakhe kwakungekho lutho efrance lapho kodwa ibandla elikatolika elagqiba abangcwele phansi kodwa uNkulunkulu wahamba phezu kwaleyo ntombazane futhi yayinomoya ongcwele futhi yenzani na yayingabikezela izinto iNkosi yayizoyinika imibono futhi iyibikezele yakhulekela abagulayo yakhulekela ingane encane efile futhi yabuye yaphila futhi lokho yiPentekoste yabo futhi layenzani ibandla leKatolika ngoba yaphikishela ibandla leKatolika na bayibizela ekuthetheni kancane futhi bayishisela ezixotsheni njengomthekathikazi futhi manje yawela uthi utsheni wase-Ake ongcwele iminyaka engamakhulu amabili kamuva cishe lapho ibandla lithole ababekwenzile ukuthi wengongcwele wo kusobala sebaphenduka ngakho bamba lowo mzimbo wabapristi wavumela ukuba afe base bebaphonse emfuleni nicabanga ukuthi lokho kuyoke kugeza igazi ezandleni zalo na ibhayibheli lathi igazi lawo wonke umfelikhono latholakala kuye lokho ingelosi yenkosi eyathi kwatholakala ebhayibheloni lonke icala lokubulala noma umfelikhono nabo bonke abangcwele bakakristu abake babulawela ukholo batholakala ngaphakathi lapha ngqo kusukela onyakeni wenikolawo kuye phambili wonke umfelikhono cabangani ngalokho ngiyabonga mfowethu Ben manje cabangani ngalokho
Just a little further now. The Christian church married to
manje ukubeka kancane manje ibandla lamaKristu lashada nene iBabiloni iphekami lisho umshado manje imfundiso kaBhalami linabo phakathi kweni onemfundiso kaBhalami ngiyazithanda nje lezi zinto uma ubuka hlala nje isikhashana kweyoda yabo kodwa uvele nje sifuna ukukwenza ukubone bese ke uqhubekela kweke into ngoba kugcwele nje izigaxa zegolide ngikumhlaye uyathanda ukwehla bese ngihimba lezi zikhaxa bese ngizicwebezelisa futhi ngizipolishe kanje bese ngizibuka futhi zonke zizobonisa uJesu Kristu zonke niyabo zonke zibonakalisa uJesu Kristu ungu-Alpha ne-Omega wonke amakharakthi egolide esigaxeni kunjalo uyikho konke okuncane kwakho yingalesi zizathu engubu uNkulunkulu ubenziwe inyama phakathi kwethu manje ngizothola ngeke ngithathe isikhathi ngalokho ngoba ngiyabona ukuthi elesishiya kalolunye futhi nginenye into engifuna kungena kuyo kulibusuku uma uNkulunkulu ethanda futhi ngifuna nina nibhale lokhu futhi nikufunde kusasa futhi balani uNumeri amashumi amabili nambili kuye kumashumi amabili nanhlanu ngifuna nifunde lokho manje futhi ningangilandela futhi manje uNumeri amashumi amabili nambili buya emashumini amabili nanhlanu
we know that Israel was the chosen
people of the Lord. They were
Pentecostal.
They had the Spirit. They had the Spirit. They Israel, Moses, Wapakamse Salasake, was a Tulemoye. Oh, so guessing about Moses, who must beg and move a casino in the Bumblin Constitution, which is a boy, the song is it down, why is it down? Don't get put a little child, walk with the Fasano to a number, don't get it down and join the second Sayez and Pinelli, walk about Finale, Casino in the Constitution, and set us to Tulemoye.
Cigarettes,
tobaccos, and look what you mean,
and then, if you notice, when they come to Moab,
Moab
is what I would call the hybrid.
Mwabi, iloko enginga kubiza ngepastela, ngenwe kuti umwabi, wakala ama tetakazi galoti, iloti waba na mtuana ngetetakazi yake ukobo, waina bantala babili, futi umwabi, waengo mungi wabo, futi wabumba isizwe saka mwabi, isizwana. Kuchempeleni loti waengu mshane ka Abraham, ukumbuti, empeleni, ukubuyele muva kulowo muka ufanayo. Siyakwazi loko, manje ngifuna nikapele ukuthi babenge sibona betheni, njengoba eminye yemidlalo yethu kube kudala ininikeze ukubulani, babenge amakholo.
Now, when here come Israel.
Majenge, gachila pagu kupuka u Israeli endleni yabo ebhekezweni lesethembiso belungisa indlela yabo khona ngo emkeni womsebenzi. Uthi nakho kulele uMoabi phakathi endleleni ngo. Bathumele izithunywa kuMoabi uthi bathi masidabule ezweni lakho singumfowenu.
Now, Moab represented the
manje ngiyabona emzuzwini nje uIsrayeli wayemele ibandla leqiniso futhi uBhalami wayengomunye wabishopi opapa bekisisani libone manje ubuKristu benyama. Manje sizoqaphela ukuthi wayenesiphiwo akukho ungabaza ngakho iningi labo bayizikhulumi ezikahle odokotela besayense yokwazi ukufunda ingqondo namadoda amakhulu alikwazi ukuphika lokho kodwa benesinto sokubesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika. Buyelani muva kulele Pentecost lasekuqaleni ningasuki lapho uma lapho nikwenza nilahlekile salani naleso sibusiso yilokho ke umbusisi wesibusiso.
Now, notice as they journeyed, they come up to this formal
Mazetabelani lapo behamba. Bakhuphukela kuleli bandla lipaseliwe ligcina umthetho kekama. Basebethi, sidlulela emvuselelweni, siwelela ezweni lesithembiso. Ungasivumela ukuba sidlule na? Uma izinkomo zethu zidla utshani, uma ziphuza amanzi, sizonikhokhela ngakho. Manje wenzani inkosi Palagi wakhuluma kakhulu futhi wayenga ufuna umhlangano njengalowo ebandleni lakhe noma ezweni lakhe. Manje ke wenzani na? Wathumela kuphapha noma kubhishopu uBhalami umprofethi oqashiwe lowo owayethanda imali ngaphezu kokuthanda uNkulunkulu.
And the king Balak
futhi inkosi uBhalaki yamtshela uma uzophuma lapha futhi uqalekise laba bantu ngizokwenza umuntu omkhulu futhi uNkulunkulu wakhuluma noBhalaki futhi ngiyazibuza uma kwakuya kwenzeka kuba so ngiqonde uBhalami ngiyazibuza ukuthi bangaki obhalami abakule lizwe kulobu busuku na abefundisi bama-methodist abefundisi be-baptist abapristi bekatolika bakithi abazi ukuthi unkulunkulu uma ufunda lo mlando ofanayo nencwadi efanayo engiyifundayo Balami manje qaphelani khona ke wathi ehla bese uqalekisa abantu uthi uBalami wathi ngizobuza uNkulunkulu uNkulunkulu wathi ungahambi kodwa ukusekelandilayo wathi wahamba wasetshela umphristi noma inkosi futhi uyabuya wathi ho ngizokwenza into enkulu ngakho uBalami waqhubeka uNkulunkulu wathi qhubeka Nebo uma ningeke nilandele iqiniso ngicabanga ukuthi amaniko lawo ukuthi ngenxa yokuthi uNkulunkulu unenzela khona lokho enikwenzayo njengalokho kukhona iqiniso lasekuqaleni uthethe kuphela intende kaNkulunkulu evumelayo wena uthi uNkulunkulu sipha umoya ongcwele noma uyasibusisa futhi siphaphathizwe egameni likayise indodana nomoya ongcwele ninaba kaBhalami niyabo imfundiso kaBhalami
God did tell him that you're so ear good.
Ngikunwa mtshele emva kokuthi wayezi kukumeza kakhulu, wamvumela nje waqhubeka wazilekisa. Ufanele libuyele eqinisweni, iqiniso elisi sayelo libuyele eBhayibhelini. Oh, hawu sibusisile futhi ke, oh, ngiyakwazi lokho. Wakwenza, watshela uBhalami wathi iqhubeka. Uma nifuna ukuhamba, uma lokho kubophezelekile ukuhamba ngaleyo ndlela, futhi uyafuna emzileni wenhlangano kuthathe iqhubeka. Kona ke uBhalami waqala wasexhumela emnyuzini wakhe noma hayi umnyuzi wakhe imbokolo yakhe, wehle wadlula lapho. Futhi into yokuqala niyazi indlelasi yenkosi yahamba endleleni.
And you know that
futhi uyazi lo prophet lo papa umbishopu kathinyalo noma ngabe wayeyini wayephukutheke kakhulu ezintweni zokomoya ngicabango owawuzomenza akushule esikhundleni ngoba wayehlala emfuleni eUfrate ngiqakele wacabanga ukuthi lelo ngokuyife lithile njengokuthi phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami uPetro noma edwaleni lithile leliseRoma noma kuthize kodwa lapho efika endaweni nakho umengelosi ihosha inkemba ukuthi wayephuphuthekisiwe kakhulu ukuthi wayingayiboni Udimyuzi washayisa unyawo lwawo dongeni wayeseqhubeka nokugibela futhi ingelosi yema indlela futhi uNkulunkulu uzovimbezela yonke iminyango futhi lo myuzi waqhubeka waphenduka futhi waxuma wehla wasethatha induku yakhe futhi waqala ukukhandisa ngayo imbongelo encane ilele lapho ishaywa ekhanda Futhi ngike ngiqinisekile ukuthi yini emgugula yini yamenza waba nomcabango noma yamtshela ukuthi wayelephutha kuphi wavumela lowo mnyuzi ukhulume ngezilimi hayi umnyuzi kwakuyimbongolo ungasho ukuthi kwakungumnyuzi ongeke ukuthole wawuyipastela nebo yayiyinzalo yaseqaleni Umoabi kwakukuthi izibonakaliso zadlule zonke izinto sezedlule uIsrayeli wayenezibonakaliso zilandela
But this little donkey
Kodwa lembongolo encane yaphenduka esithi angikaze ngibe imbongolo yakho na angikaze futhi lowo mbishopu ophuphuthekile ehleli phezulu lapho esashaya lo muse futhi umuse wakhuluma naye ngezilimi ezingaziwa kumuse Wazathi yebo uyimbongolo yami futhi ngabe angikuthwa langa noma ngake ngakwesulekisa na thabo awukazi kodwa ukuba bengine nkemba bengizokubulala bengizowumisa lomhlangano ngisendleleni yami ehlala lapho kumisele zezigejane zabagengci kabangcwele kudluleni kwele lizwe bengizoyifaka kuwe niyabo futhi into yokuqalani yazi kwenzeka waqalaza wacabanga awu lokho kucakile ngingezwa lo muse ukhuluma
Oh
pala niyabo uNkulunkulu wedlala njalo ekhuluma ngezilimi ezingaziwa kubantu wenza ezinsukwini ze wena uthi lokho kubi phela kwesitshana oh cha 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 Mkosini kapeli shazaro wakulima ngezilimi wakulobo togini babene ntota lapo ea yino sipio soku humusha wakoge yabo humusha la kona yabo chalo kuchu kwa kuyini indefanayo ina mtlanshi wakoge gungu kuchu kwa kungeko mumushi kuko ngulukulu wafele wa yega lo palamo mtala vuge lo katinali kuchu wakonde kuchu kwa kuyini kuchu benazi kuchu lo wamfo impukuche wakubega ngo nomba kachanina pela ilio ndela babonza nga Aya na muzi, ayi defana ayo. Abago Moabi, amaniko lao, bekubega nje. Futhi bakubega elengogeleya. Futhi wahamba, manje phezisane. UNkulunkulu wayefanele abheke okuyisisekele. Wayebophezelekile ukubusisa uMoabi. Ngoba kaphelani, uBhalami wakha ama-altar ayisikhombisa. Injalo impela, inombono isikhombisa. Inyaka yebandla ayisikhombisa. Yabo ukuthi ukusebenza kokomoya kukanjani na? Manje, bamba lokho manje, ukusebenza. Ngizizwa kokomoya ngizofinyelela kukho emzuzwini endaweni enzima niyabo ukusetshenziswa kokomoya ama-altar ayizikhombisa izinkunzi ezizikhombisa izilwane ezihlanzekile nezinqama eziyisikhombisa kukhuluma ngokufika kukaKristu amakhulu eminyaka ngaphambi kokuba afike kodwa bakhona bakholelwa kwini na bakholelwa kuJehova uNkulunkulu yini enye abakholelwa kuye na bakholwa ukuthi umhlatshelo ohlanzekile wawufanele unikelwe kunjalo futhi bazisho ukuthi babekhona ukuthi uMesiya wayeza ngoba banikela ngengemvu yetuna okwakuyinqama kunjalo na manje uvele uzibophe nje nebaptist kanye thola uma bengenzi into efanayo kunjalo impela
Now, what's the difference?
You're still in the same place. 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 You're still Ngakubona na anikuboni okungoko moya kwaqinisa na uyini umehluko wabona umunye wabo wabanezibonakaliso zilandela umunye waye nohlobo umunye waye nezibonakaliso zilandela
That's the same thing it takes
us here. No, you defend that. No, you defend that. Niyabo futhi wena ngiyayizondela imisebenzi yamaniko lawo lezo zimfundiso ababenazo ngoba imfundiso kaBhalami owafundisa abantwana bakwaIsrayeli ukuba bakhubeke wakwenza kanjani na Ngeke lapho phuma ukuba qalekise labo bantu uNkulunkulu wathi ngizobopha ulimi lwakho ungeke usashe lutho kunalokhu engikutshela khona ngeke uqalekise lokhu engikubusisile ngakho wabuke ezansi lapho futhi ibukani lomsenziso oh singagijimisana nakho njeni yabo Lugali le kosu palage ndala inhloko yakho konke watshela lona lapho umprofeti wamanga wathi yethela lapho futhi ubuke nje engcenyene ngemuva yabo ineyo ndlela amabandla amakhulu athanda ukuyisho eqenjini elincane ngesibalo likaNkulunkulu Niyazi ukuthini ngangazo yethu wabo mfana niyazi ukuthi wenzeni na wenza lokho futhi wenza lokho la umaphentekostali impela wo kodwa uma nje ubulazi iqiniso ngabo kodwa amaphepha nezinto zizothulisa lokho kodwa ngokuthi iphentekostali lincane liphume kokulungile ngesinye isikhathi bese ubhekisisa ukuthi yize lonke likukhalela ngamandla kanjani impela yabo mnumzane Kana manje ukaphelani wathi buka nje ingxenye ngemuva ingemuva ingxenye embi kakhulu balami wathi ya ngizobuka nje ingxenye ngemuva leyo ingxenye embi lokho abakwenzayo lokho ngizokwenza ngizovele ngibuke nje ekubeni inhliziyo elikhuni kwabo kwabo ukungalungi kwabo ngoba uma wawubuka ekungalungini babengenjalo kunjalo babenze zonke izono ekhalendeni kodwa lokho ehluleka ukubona wehluleka ukubona lelo twana elishayiwe leyo nyoka ethuzi leyo njabulo enkosi phakathi kwabo okuphulukisa izibonakaliso isibangeliso nalensi ngemlilo ilenga phezu kwabo lo mprofeti ophuphuthekisiwe akazange ayibone thabo mnjane kodwa wayekhombisa ingxenye engcolile yabo awu ngiyamazi yedwa owabaleka nenkosikazi wenye indoda ngiyamazi lona weba imali ethile kunjalo kunjalo ngizokuvuma lokho kodwa bathola into efanayo laphaya kodwa abashongo lutho ngakho niyabo ngakho ukhombisa nje ingxenye embi kakhulu kodwa wathi uNkulunkulu wathi vele usho lokho engikushoyo futhi uBhalami wangena kumoya moya waphathwa yisiyezi futhi esikhundleni sokuqalekisa uyitheni wawubusisa amen nakho lapho wayekhona manje uma uNkulunkulu wayebuyisele noma ukuhlonipha okuyisisekelo lezi zikole eziphakeme namakolishi amakhulu nekolishi nama-PhD nama-DLD na zonke izinhlobo zama-DD awu kuthiwani uma wayekuhlonipha lokho awu kodwa-ke ubunga wayedingeka abe nenhlonipho kubo yebo kodwa wahlonipha futhi wayesevele ebabuzisile laba bantu ngezibuziso ngoba umoya enkosi bathi kwaba nokumemeza kwenkosi ekama ini na inkosi yabangcwele ukumemeza lenjabulo ukwani na omunye umbuso ngizofakazisa kini ukuthi babengesibona abamahlelo nifune ngenze lokho na ngicabanga ukuthi ngibhale phansi umbhalo lapha ngalokho yebo mimzane ake ngifakazise kini ukuthi u-Israyeli wayenga ake siphenye emuva kuNumeri ukuze nje nizobona ukuthi babengenjalo na manje uMoabi wayehlele likhulu sizothola uNumeri amashumi amabili nantathu isishiyagalolunye ngizothola ivesi lesishiyagalombili nalo
futhi
ngingamdalisa kanjani kusho ubhalami ongaqalekiswanga nguNkulunkulu na noma ngingamdlelesela kanjani ongadleliselwanga yinkosi na ehe manje lelelani lokho yi lokho akusho ngokuba ngisesiqongweni samadwala ngimbonile nangunkulunkulu hhayi phansi esigodini kodwa esiqongweni samatshe wo yiso lakhe libheke umzilini futhi ngiyazi ukuthi ungibhekile ngisesiqongweni samadwala ngimbonile amen hhayi kokunye emuva ngemuva kwesinye isigodi ukuze ukwazi ukubona ingxenye yangemuva yabo ngabona yonke into kwasho unkulunkulu
from the top of the rocks I've seen him
ngisasikongweni samadwala ngimbonile ngisemadulini ngambuka bheka kungabantu abahlala bodwa abangayikubalwa phakathi kwezizwe
that's it amen they were not a denomination
lokho kuyaxazulula na babengelona ihlelo izizwe wo babeyimihambima ematendeni ezindleleni eziyimihume ezansi ekhoneni lesitaladi imishini encane buyela ngemuva intela babaxosha uNkulunkulu wayebafuna ukuba baye kwenye indawo nebo umhambuma kunjalo ngaphesheya eJamaica kunge kudala nje kwakunodokotela wezomkulunkulu oyipentekostalemi lapho futhi ngathi ho inkosi yalibusisa kanjani ibandla lokuqala lasepentekost babengenalutho ngathi babemihambima nje wathi mfoti Branham ngathi yebo mfowethu mthande umfo kahle wayesethi bengifuna ukukhombisa lapho unephutha khona ngathi oh ngijabule kakhulu kalokho ngihlala ngifuna ukwazi lapho nginephutha khona ngoba uNkulunkulu uyakwazi lokho angifuni ukuba nephutha ngathi awu uma nginephutha ngifuna kulazi ngempela mfowethu ngiyabonga wathi lokhu kudumisa labo bantu abangamapentekostali ngathi yebo wathi benza iphutha libi kakhulu abake baleze ngathi bethengisa ngempahla yabo wathi lapho ukuhlushwa kuvuka babengenalo ngisho lekhaya kuba baye kulo babengenandawo abangaya kuyo futhi bazulazula ngathi yona impela intende kaNkulunkulu wathi ngani ngathi ubube babe lekhaya ngabe babuyele muva kodwa befanele basuke lapho baye lapho besakaze izindaba yonke indawo ukuthi umoya ongena ufikile ungangitshela ukuthi uNkulunkulu wenze iphutha nalezi neze iphutha uyazi ukuthi kwenziwa kanjani bathe ngizangeza impahla zabo futhi babengabandindayo besakaze izindaba yonke indawo futhi wathi izindaba zasakazekela izweni lonke elaziwayo ngalezo zikhathi ngaleyo mihambima abadela yonke into kuba babe nomoya ongcwele abantu ababanga ngabehlelo yabo manje kubulani ihlelo yilokho uNkulunkulu abubize ngokuthi kujovelwe emfundisweni kaBhalamu awu manje ke ngenkathi engakwazanga ukubangenisa kuleli hlelo niyazi ukuthi uBhalami wenzeni na manje lalisisani manje sisendele kuvaleni manje yini uBhalami ayenzile wenze yona kanye yinto efanayo abayenzile lapha emkhandlini waseNesiya yingalezo sizathu wathi unemfundiso kaBhalami nalawo manikelawo manje manje nawo hayi ngabantu abahoxa futhi bafuna ukwenza izintakalo no nokungenokunye okungukuthi ekugcineni bangakwazi ukuthi lelo iqiniso uma ngithi inhlangano ilelo ncamashi iqiniso likaNkulunkulu futhi ekugcineni bahlela inhlangano enkulu kunazo zonke ezweni futhi bayenza ini na ikatelika futhi lisho ukuthini igama elithi ikatelika na umhlaba wonke inhlangano umhlaba jikelele ehleliwe zonke lezi zinto ezincane zifanele zingene ebandleni elilodwa.
Now, if you'll notice,
uza kapho nyakene banje waphinde wahlela futhi wangenisa zonke izizwe kukho futhi khona lapha kwathi isifebe senza ukuba zonke izizwe siziphuze iwayini lobufebe baso ukuphinga kwaso sasikwenza sizisho ukuthi singumKristu futhi sinikezela ngezinto ezinjengalezo amakhathekizimi ezincwadi zomkhuleko nakho konke okunye futhi amaprotestane ayahambisana ngo into efanayo ilandela ngqo nje emkhondeni waso kulungile ake siqhubekele phambili kancanyana manje kulungile kulungile wathi manje ukuthi lezi ngokuyizimfundiso zikaBhalami manje wenzani uBhalami lapho etshela ukuthi wayengakwazi ukuthi wayengakwazi ukuqalekisa uIsrayeli na
he told Balak it would be a good idea then
wathela uBhalami ukuthi kuyoba umuntu omuhle kona ke yena ukuba amemele laba bantu emkhosini kaNkulunkulu babenomkhosi omkhulu enhle lapho babe lapho ababezoba khona nawo futhi ba umkhosi wabize ngokuthi umkhosi kaBhali P-E-Y-O-R-I uBhali Peyori ngicabanga ukuthi P-Peyori uBhali Peyori wakungu umkhosi ukukhuleka futhi uBhalami wathi manje ngizokutshela Bhalaki ngizokunikeza umbono omuhle uma nje uzo uma wena uNkulunkulu angeke abaqalekise lokho kuphela okukukho ngakho-ke ngizokutshela ukuthi sizokwenze njani ngeke sibaxoshe kodwa uma nje uzovele ubamamele ngapha uzosonta yonke into ngendlela yakho yabo impela lokho uConstantine akwenza ngokuphelele ilesi sizathi imfundiso kaBhalami ngenzani na khona ke bona imfundiso kaBhalami ehlela phakathi kuka-Israyeli futhi bamema wonke ama-Israyeli enhla kulo mkhosi omkhulu ukuvunguza kukhulu ababenakho wo iphathethile enkulu intumezilu yento enhla lapho ababenayo futhi lapho sebefika enhla lapho ngani laba bantu bakwa-Israyeli baqala ukubona laba abahle besifazane bakamowabu abaqoke ngokukhalekisayo yebo babengafani njengamantombazane akubo atshelekile ezansi lapho wo ubukeke mahle kakhulu he ukuthi yenziwa kanjani ho ayengaziveza kanjani wona uqobo futhi bayengeke base beqala ukuphinga futhi uBhalami wayazi ukuthi uma uNkulunkulu engeke abaqalekise wayezobawelisela kulomhlangothi lohlelo futhi abangele intukutshela kaNkulunkulu ukuba ibabulale noma kanjani uNkulunkulu makazibulalele bona yena uqobo uma wayengake akwazi ukubakhipha endleleni yeqiniso.
And as soon as you walk out and join a church instead of receiving
the baptism of the Holy Ghost, you're dead. Futhi bathi lapho nje uphuma futhi utshele ibandla sikudlela sokwamukela umbaptizo kamoya ongcwele ufile. Hayi wena kodwa phezulu lapha ngivumela lokho kuzike isikheshenyana ufile.
You have a name.
Nekama washeluza lapho nyakeni wasesatezi. Igama satezi lisho ukuthi ufile. Negama lokuthi uyaphila kodwa ufile. Lokho uNkulunkulu akusho yani yabo. Futhi lapho sebehlobonge ngokomoya yenza lapho ibandla lashada lisuka empapathizweni kamangcwele liyayihlelweni bafa nakho lapho khona yilokho iBhayibheli elakushoyo yilokho uNkulunkulu akusho ekhuluma emabandleni. Manje ngifuna ukunifundela nje into ethile lapha engifuthi uNkulunkulu wenzani na futhi manje ngenkathi isebenze lento embi futhi babese kuphingeni uNkulunkulu wabulala izinkulungwane ezingamashumi amane nambili zabo ngasikhathi sinye izinkulungwane ezingamashumi amane nambili ngokuphinga.
And what is it spoke of here in the church? The spiritual adultery.
kuthi kukhulunywa ngani labo ebandlelini awukuphinga ngokomoya ukuthi wena uzisho ukuthi ungumkristu futhi usaphile njengezwe wofowethu yemukelani umoya ongcwele sukani kulezi zivumo khona ezindala nezinto wo zifile uphindephinde zivumokholo zabapostoli noma uhlobo oluthile lwezivumokholo bese usho imikhuleko embalwa ebhalwe encwadini imkhuleko noma into efana naleyo uthi yesu akazange atshele abantu bakhe ukuthi basho umkhuleko wathi khuleka khuleka kulungile manje umkhosi kaConstantine njengobhalame nje manje ephikisisane njengomkhosi wabaheteni kabhalame uConstantine waba nomkhosi wabaheteni kulungile iphekamu yamenywa futhi qaphelani manje lokhu nginento ebhalwiwe phansi lapha ngizoyishiya khona manje kulungile kulungile bengizama nje ukubamba lawo manoti lapha into engiyibhale phansi
Pergamus was invited. All right, they was invited to a feast at the
Pergamiamenywa kulungile bamenyele emkhosini ngemuva komkhandi waselesiya babemenyele emkhosini we winter solstice okusho ukuthi ilanga ukugonzo kwelanga okwakungunkulunkulu wabahedeni okwawa ngoDisemba zingamashumi amabili nanye usuku olufushane kunalo lonke onyakeni futhi iminyaka isikhathi esifanayo asishintshi kuze kube nguDisemba zingamashumi amabili nanhlanu wonke abahedeni bakugubha usuku lokuzalwa kuluka kunkulunkulu elanga usuku lokuzalwa luka kunkulunkulu elanga kwakungusuku olufushane kunazo zonke onyakeni uDisemba zingamashumi amabili nanye futhi ke noma kubani owake wafunda umlando wamabandla uyazi ukuthi abahedeni babekhonza ngalolo suku kwakungumgubho awamaroma yene ayene midlalo emikhulu isekisi yamaroma bangakubonile lokhu lapha noma ngabe bekuyini lapha kungekudala ababekukhiphile na uPenhen yabo manje isekisi yamaroma lokho amaroma ayenakho ngalolo suku lelanga esikhumbuzweni sosuku lokuzala kuluka nkulunkulu welanga yabo manje futhi benza umkhosi omkhulu phezulu lapho futhi bamema amaniko lawo ukuba akhuphuke wo ngabe akuphelele lokho na umfundisi kaBhalamu onayo kuwe niyabo etshela iphikamu lokho ababenakho izinhlanga ezinkulu lapho babecabanga ukuthi lawo amaniko lawo acabanga awu manje lokho kulungile lo mkhosi omkhulu ugujwa minyaka yonke yabo Ngakho ngenge simemo obizwa ngumbishopu mkhulu noma ngabe yini ayayiyo ngaleso sikhathi futhi yonke into bakuthathele ukukwenza into eqhubekayo.
Bring in fornications, bring in adultery, forming up a...
Ungenisa ukuhlabanga kungenisa ukuphinga ukubumba ibandla elikatolika ubuyiwona wonke amahlelo eprotestane ilungu lalo inhlangano uNkulunkulu akale nhlangano futhi uzondalona kanye igama layo iBhayibheli lasho njalo futhi lapho sebenze lokho kwenze kani na bathi manje babemele babe nokusebenza kokomoya ngakho ke bashintsha inkosi uJesu usuku lokuzala kwendodana kaNkulunkulu kusuka ngoApril ukuthi zonke izasezinhle ziyazi futhi noma kubani onezambulo zakomoya ukuthi wazalwa ngesikhathi sedalo njengalapho amawundi nakho konke okunye kuzalwa ngoApril emuva le kunyukela osukwini zingamashumi amabili nenhlali kaDisemba futhi basakhonza ukhisimuzi manje sekungusanta claus futhi lokho wo umuza yabo namanje imikhosi eminingi yabahedeni eyengeziwe kukho yilokho kuphela nje lakho lapho ukhona umenyiwe uBhalamu nemfundiso kaBhalamu phakathi kwakho nakho-ke wo uNkulunkulu kwembule nje baba yabo usuku lokuzalwa kusuka kwe-April kuze kube manje somlando uthi bonke ubufakazi bokuthi uJesu wazala ngenyanga ka-April lapho konke kunye ukuphila kuvela khona kodwa balushintshile labuyela sukini luka December zingamashumi amabili nenhlanu izinsuku ezinhlanu ngemuva yabo ngemuva kokankulunkulu wabahedeni ukuze bahlanganise imikhosi yabo ndawonye ubuhedeni nobukristu futhi ubukatolika abuyiluthi ezweni ngaphandle kwesikejane sezinkoleloze zabahedeni nokulahlwa kobukristu kuhlanganisiwe kunjalo iqiniso lelo Futhi amaprotestani akunikela kukho yiyo ncamashi indodakazi kanina isifebe kunjalo impela manje nkulunkulu sisize ukuba sibe ngababhikishi bangempela simelane nanoma yini engekho ngcwele niyabo oh nokwenza ukusebenziswa kokomoya kanye nakho niyazi ukuthi ubishopu wathini na ubishopu wathi sinelungelo lokwenza lokhu ngoba uyilanga lokulunga o bathela intuba njengoba benza kuyise indodana nomoya ongcwele umathewu amashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye uhlobo olufanayo ncamashi impela bathola intuba bafanele babe nohlobo oluthile lokusetshenziswa kokomoya nabo kodwa aku ibhayibheli lathi emlonyeni wofakazi ababili noma abathathu makuqiniswe wonke amazwi uNkulunkulu washo kulokho ukusho kathathu uma uNkulunkulu ethatha ukuqinisekisa enye into wathatha uPetru uJakobe noJohane konke akwenzile waye nofakazi ababili kuya kwabathathu ukufakazela konke akwenzileyo yonke indlela embhalweni kunjalo kodwa niyabo lezi zinto ezincane zifanele ukuza lapho ukuze bazokwazi ukuzikhetha zibe yilokho uNkulunkulu wakwazi ngaphambi kokusekela kwezwe nakho banakho ukusetshenziswa kokomoya ngoba uyindodana kaNkulunkulu sizothatha nje usuku lokuzalwa kwelanga bese silwenza usuku lokuzalwa kwendodana futhi ngoba uyilanga lokulunga yazi amaprotestane asakukholwa lokho okuthile okufana nalokho impela bebeyokuthatha khona lapho embhalweni babuyise kwenye indawo ohe ake sime nje umzuzu ukulungile lapha yinto eyodwa encane engingathanda kuyithola ake sithole kokugcina kwaleli vesi lapha ngokushesha impela singakwenza na ya awu ngizophuthuma ngempela ngokushesha impela manje futhi nizo sizoshaya amaphuzu avelele akho kulungile sikuphi manje na lokho kuyingcosane nginakho ngawe Bhalami kulungile ngikutholile lokho futhi ke nawe isifundiso samanikwe lawo phenduka uma ngiyeza masinyane futhi kulwa nawe ngenkemba yomlomo wami onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni hey laba ngekathi Constantine esenze lokho kwaku lapho sebelungise lo mkhosi omkhulu ngingenjengeqale ukusuka lapho ngizolinda ngaphambi kokuba ngifunde lokho ngoba umoya ongcwele lokho uhlehlele emuvu ingakho ngenze lokho engikwenzile ngaleso sikhathi wathi ungakugodi lokho yabo nakho kufika kulungile sizathi ngenkathi sebelungise le nto enkulu ngifuna ukunitshela okwenzekile ukuze nizoqonda lokho kwakungukuzalwa kwesikhathi esingaphambi kwesikhathi zeminyaka eyinkulungwane ngoba ibandla laselicebile lalicebile ngakho konke futhi kwakuyini na kunamandla kwakungaphezu kombuso umbuso nebandla kwakundawonye manje uNkulunkulu enombuso na futhi akashanga yini uJesu ukuthi ba yonke eyale mibuso yayingeyakhe watshela uJesu kanjalo wamkhombisa imibuso yomhlaba wathi yonke ngiyami ngenza noma yini engiyifunayo ngayo
and then unite God and the devil together
futhi wasehlanganisa uNkulunkulu noDevile ndawonye na wo ukwazi ukukwenza impela ukwazi yingaleso sizathu umbuso ohleliwe uNkulunkulu kanjalo lezi zinhlangano impela kunjalo awukwazi ukukwenza kodwa babenakho ngaleso sikhathi babenebandla labo libiza ngobuKristu babenalo lihlanganiswe nesizwe wonke umbusi waseRoma konke kwakho umbishobhi omkhulu ehla lapho ngaphezulu kwakho konke okwakunguboni emva kwesikhashana bambiza ngupapa kodwa wayengumbishobhi ngaleso sikhathi futhi uBoniface wesithathu kwaba nguye owaba upapa oqala Kanekezi tshela ukuthi nawe ngehleli phezulu lapho njengophapha ngempela phezulu uNkulunkulu ababenayo esimweni somuntu babenathera elikhulu babenengcebo enhle babenamakhulu anamandla amalthari andlalwe ngemabulo futhi ahlotshiswe ngamatshe ekuku nokunye nokunye kulo lonke futhi babenamabandla amakhulu balawula umbuso Ngizinyazi uthini na yizi laphuma ukuthi leso kwakuyisikhathi seminyaka eyinkulungwane ukuthi zonke izithembiso kulawo majuda apho futhi uNkulunkulu waye washiyile kuyinto ayethe wayengeke neza yenze futhi bazama ukungenisa isikhathi seminyaka eyinkulungwane ngaphambi kokufika kwenkosi uJesu lapho uJesu eza yilapho isikhathi seminyaka eyinkulungwane singena leyo indawo yokuzalwa yesikhathi esingaphambi kwesikhathi seminyaka eyinkulungwane futhi yileso sizathu kanye lika linga umfundisi ngokufika kuka Jesu kuze kube namuhla onke kusebandleni lesi isikhathi seminyaka enkulungwane ibandla lingumnikazi waye yonke into lokho ke yabo isikhathi esingaphambi kwesikhathi seminyaka enkulungwane ohe ngaphandle kokubuya kuka Jesu Kristu
lokhu
kwahlale kwaze kwaba sekusotongweni kuka Constantine okufika phakathi kuka 312 ngo AD 312 no 606 kodwa ke uBoniface wesithathu wenziwa umbishopi noma upapa womhlaba jikelele phezu kwebandla lomhlaba jikelele ngikhona ukuthi sizoqeda leli vesi bese kuthi ke ngizolithola makabonge uNkulunkulu niyabo manje ngibambile umzuzu nje ivesi leshumi lesikhombisa
he that has an ear let him hear what the spirit says unto the
onendebe makezwe lokho akushoyo moya emabandleni unqobayo ngiyakumnika ukuba adle imana elifihliweyo ngimuphe itshe elimhlophe nasetsheni kulotshiwe igama elisha elingazi wamuntu sindisa olamukelayo kuphela ngilaqoka kulinde kuze kube kusasa ebusuku noma nibe nakho manje na kulungile
Heavenly Father, I pray that you let the people understand.
Baba sezulini ngiyakhuleka ukuthi uzokwenza laba bantu baqonde manje igameni lenkosi Jesu ukuthi bengaqonda ndawo zonke nalapho amathepu eyakhona ukuthi bangazi ukuthi ngisho lokho ngoba ngokuhonyushwa kobu uNkulunkulu ongiphe khona. Amen.
He that overcometh. The first thing I want you to remember.
Unqobayo into yokuqala ngifuna niyikhumbule ukuthi ngamunye walemilayezo ubhekiswe hayi ebandleni kodwa engelosini yebandle. Bukani emuva lapha okuqala ebandla laseEfeso ibandla kuye engelosi yebandla laseEfeso unjalo na?
All right, the next church.
Kodwa wanikezwe ingelosi futhi ingelosi yayisesandleni sakhe ngaphansi kokulawula kwakho Nkobo yinikeza amandla aphuphumayo avela kuye evela esandleni sakhe sangakweso kunene zisesandleni sakhe sangakweso kunene lokho kukuthi zisemandleni amakhulu ngenkathi ziselapha emhlabeni ngoba zingukukhanya kuvela kuye zinikeza kukhanya kulowo nyaka webandla niyabo
unto the angel of the church addressed to the star of the age that is responsible
kuye ingelosi yebandla kubhekiswe enkanyezini yonyaka ebophezelekile ingelosi yebandla izophendula uma ingashumeli izo kunjalo futhi leyo ngelosi izodingeka iphendule ekwahlulelweni bangaka bakhumbula umbono lapha kuke kudala mayelana bukani lapha ngenkathi ngangicabanele empeteni futhi kwafika umoya ongcwele futhi ngabheka emuva umkami lapho futhi ngangilapho ngilele lapho futhi ngaya ebukhweleni lapho futhi ngibone bonke labo bantu futhi niyakhumbula ngixoxe lokho na nonke niyakhumbula niyabo futhi ngathi awu ngabe ba wathi bangabakho ngase ngithi bonke oprenem na wathi cha bakunabayizigidi babo wathi labo ngabaphenduke kuwe ngase ngithi abaphendukile na yabona lowaya wesifazane bomncoma kanjalo lapha ya osemncane futhi emuhle wathi wayesadlule emashumini ayisishiyagalolunye ngenkathi umholele kuKristu ngathi ho ngathi khona ke bengisaba lokhu na
and he said we are waiting here for the coming of the Lord
I said, we are waiting here for the coming of the Lord. Ngathi uthiwani ngoPaulo ngcwele na wathi uzophendula ngonyaka wakhe awu ngathi ngishumayela ivangeli lifanayo nalishumayela lezigidi zamaphimbo zaphakama zathi siphumule kulokho yabo nakho lapho ukho nokuphumula ngakho ingelosi kankulunkulu isithunywa ebandleni sizophendula uma singashumayeli izwi kulungile mani efihliweyo ake sinikeze kuhumusha ngokusemandleni ethu ifanekisani imani efihliweyo na imani efihliweyo kwakuyimani eyayigcinwe endaweni noma isinkwa sokubukwa ebhayibhelini leso kwakungesabaphristi kuphela bangake waziyo lokho nxa zonke na yabo manje sasingesiso esokubabe nesinkwa sebandla kodwa kwakukhona isinkwa esikhethekile somphristi ngabe kunjalo na lesi isinkwa esikhethekile isinkwa esikhethekile imana elifihliwe siyini na ubani imani yethu na uKristu kulungile uJohn ongcwele isahluko sesithupha ivesi lamashumi amane nesishiyagalombili buya emashumini amahlanu uma nikubhala phansi uJesu wathi wayeyisinkwa sokuphila sivela kuNkulunkulu sivela ezulwini imani.
What is the hidden man? The manna that isn't given to all of the congregation.
Awuyini imani efihliweyo na imana enganikezwa yonke inhlangano yebandla isambulo sithululelo phezu kwengelosi ibandla isambulo sezwi yabo.
Revelation of the word is given to the angel of that age.
Isambulo sezwi sinikezwe ingelosi yalonyaka ngokuba ifihlakele kuye yonke indawo futhi yembula emuva imani efihliweyo ibhekiswe engelosini yebandla yabo. Niyakuthola na isambulo esikhudlwana salokho uKristu ayikho mhlawumbe ukubiza kwaphezulu okuncane. Ngiyazibuza ukuthi Luther wakuqonda yini lokho na. Ngiyazibuza ukuthi Wesley wakuqonda yini osukwini lakhe na. Wo, ngiyazibuza ukuthi Martin ongcwele wakuqonda yini na. Irenaeus na. Manje niyazi ibandla lizange liwangcwelise ngisho lawo madoda babengesibo abangcwele kubo kodwa babeyilowo owaye nezibonakaliso zilandela bathatha ababhishobhi babo babo uqobo nokunye nokunye kuba bangcweliswe ngani lapho kungekudala osifazane wahamba ubuyothola i-Life of St. Martin esitolo sezincwadi zesingisi futhi lapho wathi uMartin ongcwele futhi umuntu othile wakhipha i-rack wathi akaziwa kakhulu emlandweni akangcweliswe wanga nebo kuze kube namuhla kodwa uNkulunkulu negama lakhe uNkulunkulu yazi ukuthi ngubani nebo lowo umehluko othile ufuna igama labo entweni yethile enkulu kodwa abantu bakaNkulunkulu bafuna ukugwema lolo hlobo lwezinto abafuna izinto ezinkulu kakhulu lento yethile enkulu kakhulu bafuna ukuthobeka leyo ntobeko indlela eyaphezulu iphansi. Lowo zithobayo uyakuphakanyiswa, uziphakamisayo uyakujotshiswa, wazithoba, ungazami ukuba yinto ethile enkulu, zama ukuba yinto ethile encane, kodwa yiba yilokho yikho, yabo? Iba mncane emehleni kaNkulunkulu, iba mncane emehleni akho, wonke omunye umuntu ungaphezulu kwakho, bakuthi omkhulu kunabo bonke phakathi kwenu, yisikhonzi sabo wonke. Bani nje owayengaba mkhulu kulo Jesu Kristu owazigika yena uqobo futhi wageza izinyawo zabafundi na insila yenkosi egeza izinyawo uba yiyo uNkulunkulu wasezulwini umdala wamazulu nomhlaba egeza izinyawo ezingcolile zabadobi wo zinobulonge nezinto nothuli olusuka emigwaqeni lapho izingubo zabo ezazikubuthile futhi ekugeza insila yenkosi egeza izinyawo lokho ayikho. Bese ke sicabanga ukuthi singumuntu othile sifanele ukuba ngudokotela PhD sibani bani. Oh hey, lowo akusuye uKristu. Lokho akuvezi uthando. UJesu Kristu othandekayo waba inceku yabo bonke kunjalo. Wasifundise isibonelo sifanele sisenze kumunye nomunye njengoba enza nakithi. Oh leyo inkosi yami okumenza abe mkhulu ngoba wazenza yena uqobo waba mncane. Niyabo yilokho kwamenza waba mkhulu. Ngike ngaba nenhlanhla yokuhlangana namadoda amakhulu empilweni yami futhi ngike ngaba nenhlanhla yokuhlangana namadoda ayicabanga ukuthi aye makhulu indoda enkulu yangempela izama ukukwenza ucabange ukuthi umkhulu futhi yona iluto yabo ngihlangana namakhosi kanjalo njalo namadoda angempela ngamadoda amakhulu futhi uhlangana namaKristu okuqina ngempela izimpahla zokuqoka ezipheshiwe nezinto ezinjalo futhi abanye babo beze epulpiti njengebhokisi lekathoni elithwala iziqoko bese ke yabo oh hey awu kukude kakhulu kulungile imane efihliweyo yinto ethile ncane ekhethekile yini ekhethekile na hhayi okuthile izibusiso zikamoya ongcwele na wochabo lokho kungokwalo lonke ibandla kodwa imana elifihliweyo yayiyisambulo esikhethekile ngoba ngokufanele afundise abanye nabo kwakuwulwazi olukhudlwana lombhalo ukuthi angalufundisa abanye ufanele ukuba njalo ngabe kunjalo na awusoze waphila ngaphezu komelusi wakho kukhumbule nje lokho yabo futhi ngakho ke isizathu ungumalusi wezimvu okodlayo uma engumalusi wezimvu ufanele azi ukuthi ikuphi mana ukondla izimvu ngabe kunjalo na manje ukhethekile kancane
and watch this just a minute the revelation the hidden man now White rock.
Futhi qabelani lokhu umzuzu nje isambulo imane efihliweyo. Manje idala lemhlophe uyakuba netshe lemhlophe. Lengolosi iyakuba netshe lemhlophe. Lelo yedwala akunjalo na. Futhi uqinisile ubumsulwa.
He met a man one time.
Wow, wahlangana nendoda ngesikhathi futhi igama layo kwakungisimoni futhi washintsha igama laya ku-idwala Petru ngani na wayenezihluthulelo ngabe kunjalo na washintsha igama lakhe wase emenza idwala ngabe kunjalo na uPetru wayenezihluthulelo ngoba kwaba nguye waba nezihluthulelo zombuso
A new name
ikamelisha ikamelisha lilotshwe kuleli twala ukuthi akekho waziyo ngaphandle kwakhe uyazi ukuthi ungubani kodwa akakwazi ukutshela abanye yabo akekho waziyo ngaphandle kwakhe yabo uPetru yazi ukuthi wayenezithuthulelo kodwa awuzange umuzwe eqhosha ngakho yabo labo bafo abaqhosha ngalokho abayikho imvamisa abayilutho ehe ehe itshele limhlophe futhi kulo igama elisha
not his own name but he's somebody else
hayi igama lakhe kodwa ungomunye umuntu yabo lelo yena qobo lwakhe alaziyo lowo nedwala igama yabo imana elikhethekile ukodla ibandla khumbulani Kumulani ngenkathi lokhu kwenzeka kuleli bandla kwakungunyaka ofanayo isikhathi sifanayo lokhu okwembulwa ngaso ukuthi amanikolawu ayezimise abayinhloko yebandla labo uPapa futhi amnike ialtare letwale lihlophe ngaphansi kwakhe ialtare lemabula ngabe kunjalo na futhi bendlalwe ngamastaginyu nezinto ezinjalo okwakuyigugu kuye
But
the lengolosi yenkosi yayazi ukuthi yena wayengubani indodana kaNkulunkulu ngesambulo sika Jesu Kristu. Futhi ngenkathi amanikelawo emisa umholi wawo futhi abeka itshe lemabula ezinyaweni zakhe yabo uNkulunkulu wamisa umholi wakhe ogcwaliswe ngomoya ukwenzela iqembu lakhe eligcwaliswe ngomoya ingelosi yakhe futhi ubekwe phezu kwayo uphawu lwegama kodwa akumele akwembule kufanele akugcine kuye uqobo yabo angekho waziyo ngaphandle kwakhe Manifikiwe itshe igama elisha okungekho umuntu elaziyo ngaphandle kwakhe futhi wabhekiselwa engelosini yebandla ngiyazibuza ukuthi Luther wayekwazi yini lokho na ngiyazibuza ukuthi Wesley wayekwazi na ngiyazibuza ukuthi ezinye ezingelosi ezinkulu zona futhi ngiyazibuza namhlanje uma kuza ezweni maduze ingelosi enkulu ukukhanya ezofika kithi ezosihole sikhiphe umoya ongcwele omkhulu uza ngamandla futhi uzosiholela enkosini uJesu Kristu kusho ngeke ikwazi kodwa izoba lapha ngolunye lezi zinsuku izokwenza uNkulunkulu uzoyazisa ngeke adingeke ukuba azazise uNkulunkulu uzomazisa uNkulunkulu uzozifakazela owakhe Yilokho akusho ngikathi Jesu wayelapha futhi abamazanga yebo wathi uma ngingenzi imisebenzi kaBaba wami khona ke ningangikholwa kodwa uma ngenza imisebenzi kaBaba wami futhi ningangikholwa khona ke kholwani imisebenzi ngabe kunjalo na uwo kamangalisi yini incwadi yesambulo manje yebo lapho amabandla likhona niyabona ukuthi amenyaniswe kanjani na niyabona ukuthi ibandla liphume kanjani lapha na manje lona ngonyaka isiza kuwo kusasa ebusuku inkosi ethanda manje ngiyaxolisa ukuthi ngineqiniso isikhathi eside kangaka kodwa ngithemba ukuthi nizofunda ukuthile futhi ukubhala phansi amanothi ukuthi lapho nginokunye okuningi lapha cishe amakhasi amathathu noma amane ngaphezulu kodwa anginaso nje isikhathi ukufinyelela kupho futhi ngoba sekuba leyithi futhi sekuthi akube imizuzu eyishumi nesikhombisa manje kuze kube kodwa sizokufaka encwadini noma kanjani futhi ngakho-ke sizoba nakho manje bangaki omthanda ngenhliziyo yakho yonke na bangaki omkholwa ngenhliziyo yakho yonke na manje ucabanga ukuthi ngizoma lapha ngenxa yokuthi nje asikho ezinhlanganweni ukuthi asikho ezinhlanganweni futhi siyosho lezo zinto na ngabe niyaqonda manje bazalwane kungani impilo yami yonke ngilwe ngamelana naleyo nto na yabo bekungumoya ongcwele angikwazanga ukukuqonda qobo lwami bengingayazi kwaze kwaba ezinsukwini ezimbalwa nje ezedlule niyabo bengingazi ukuthi yini engenze lokho bengingazi ukuthi kungani bengihlala ngimemeza ngimelana nabesifazane abaphila ngokungalungile lezinto bengingayazi ngiyazi manje niyabo manje inkosi yazi ukuthi lezi zinto azilungile lapha zidonswa zikhuphulwe ngqo emlandweni futhi kuza ipepeli lathi manje bukani lapha ipepeli lathi ngaphambili ukuthi lezi zinto ziyokwenzeka manje siyakwazi lokho besingakwazi na kodwa-ke sithatha umlando walowo nyaka futhi sibone ukuthi kwenzeka ncamashi nje ngendlela ipepeli elasho ngayo ngabe kunjalo na awu khona-ke uma sihlela lapho onyakeni wethu ebandla nalokho akubikezelayo ngonyaka wethu webandla kuzokwenzeka ncamashi nje ngendlela unkulunkulu athi uyokwenzeka ngayo niyakukhola lokho na ngabe nifuni ngifuna ukumbona ngibuke ubuso bakhe lapho ukucula phakade ngomusa wakho osindisayo ezitalatini zenkazimulo mangiphakamise iphimbo lami izinkathazo zonke zedlulile zingisekhaya ekugcineni ngijabula phakade ngifuna ukumbona buke bangaka bafunayo na lapho kucula phakade ngomusa wakho osindisayo ezetelatini zekazimulo mangiphakamise iphimbo lami izikhathazo zonke zedlulile ngisekhaya ekucineni ngijabula phakade manje njengobani saxhawulana phambili emuva nangaseduze nawo wonke ama-methodist ama-baptist i-presbyterian noma ngabe yini lapho ngihamba ngidlula kulelizwe ngihamba ngihuba ongikhomba imiphefumulo ayibandle calvary ekukopozeni kububende imicibisho laminingi khwaza umphefumulo wam ngaphandle ngaphakathi kodwa inkosi yami yangihola ngayo ngifanele ngicashe asisukume manje ngifuna ukumbona ngibuke ubuso bakhe lapho ukuba ngicule asiphakamise zandla zethu buso sindisayo ezitalatini zekazimulo mangiphakamise iphimbo lam minako yonke isidlulile sengisekhaya ekugcineni ukuba ngijabule njalo njalo ngimthanda kanjani ngimthanda kanjani kuyamangalisa kuyamangalisa isimangaliso isimangaliso Jesu dimi umluleki inkosi yokuthula unkulunkulu onamandla nguye yangisindisa yangigcina kuso sonke isono nehlazo isimangaliso kumhlengi wami alidinisa igama lakhe ngangilahlekile manje sengitholiwe ngikhululiwe kulahleni uJesu unikani inkululeko nensindiso egcwele uyangisindisa uyangigcina kuso sonke isono nehlazo isimangaliso kumhlengi wami alidunyiswe lakhe. Wogumuntu kuzwakale kakhulu kempela isimangaliso isimangaliso Jesu kimi umluleki inkosi yobuthulu uNkulunkulu onamandla nguye oh yangisindisa uyangigcina kuso sonke isono nehlazo isimangaliso kumhlengi wamalidinyiswe igama lakhe. Oh kumangalisa kanjani. Smangaliso, smangaliso, Jesu kimi. Ngumeluleki, inkosi yobuthula, uNkulunkulu onamandla nguye. Uyangisindisa, uyangigcina kuso sonke isono nehlazo. Smangaliso, ngumhlengi wami, alidunyiswe igama lakhe. Donye masithi malibonga igama lakhe, malibonga igama lakhe. Mhlengi wami, khumbulayo kusase busuku, ngihora lesikhombisa, kuze kube yileso sikhathi, nize nibuye futhi, yenzani lokhu. Hambane gama lika Jesu, mntwana wokuhlupheka nowosi. Ngiyajabula ukunibona lapha bazalwane inkosi ibusise. Noma uyaphi kamelele ko kamelele ko ulimnandi kanga ulimnandi kanga themba lomhlaba lokwethaba kwezulu. Kamelele ko kamelele ko ulimnandi kanga themba lomhlaba nokwethaba kwezulu. Ngoba sisakhothamisa amakhanda ethu ngomkhuleko ngeculo lokugcina noma isitanza sokugcina ngegama likaJesu siyakhothama siwasikhulekeze. Nkosi Nkulunkulu khulukisa laba Nkosi njengoba thina siyayiphelisa lapho uhambo lwethu selufezile.